Bless you.
Thank you very much. God bless you.
Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise mnakethu.
It's a grand privilege to be back.
Nguyinhlanhla lenhle kubuya futhi kusihlwa endlini yenkosi ukuthi ngikhonde nani mnakethu nabothathe wethu okukhuleni lokuligugu lokufanako kwenkosi Jesu. Ngicabanga ukuthi incumbi yako bekuyingxenye yami itolo ebusuku mhlawumbe nginibambelele esikhathi lesithe kakhudlwana ngithume ngele kubamba tinkonzo letinze angizange sengibambe nayinye lenze kwendlula busuku bonke angizange sengithathe esikhathi lesithe kakhulu ngibe nje nekuchamuka nempostoli Paula ngesikhathi ashumayela busuku bonke kwaze kwathi lo mfana wawa kuvulande losestezi wase uyafa futhi wabeka umthimba wakhe ethi kwakhe wase lo mfana uyabuya uyaphila ngako lo munye uthithe kimi wathi mina kethu Branham ukhuluma isikhathi lesithe kakhudlwana nje yebo ke nginalokunengi kakhulu lengingakhuluma ngako futhi ya nje angikhoni kukukhipha konke ngesikhathi sinye ngivele nje kusukela Kristu angigcwalisa ngebukhona bakhe ngani ngibe nalokunengi kakhulu nje lengingakusho ngako ngako-ke kusihlwa sitotama kunikhulula niphume kusenesikhathi ngoba ngicabanga ngetinhlonipho talabo labantu ofanele bahambe libanga lelitse futhi nifanele niye emisebentini nakanjalo njalo mhlawumbe nase kuhambe liviki kancane sitayichuba ibe yinze kancanyana futhi itolo kusihlwa besinemkhuleko walabagulako noma lesikubita tikhathi letiningi bakubita ngokuthi inkonzo yokuphilisa kusobala siyathi ukuthi asiphilisi muntu kodwa nje siyabakhulekela futhi angikaze ngiphilise muntu noko kodwa impela ngibe netimpendulo letinkulu emkhulekweni ngibona inkosi iphilisa labagulako futhi ngako kungako ngilapha kutama kuhlanganyela nani kuletinvo leti futhi akusiko kuphela ekuphilisweni kwemtimba kodwa kuphiliswa kwemphefumulo futhi lokumcokwa khashane kunekuphiliswa kwemtimba manje kungenteka ukuthi uma uphila isikhathi lesithe ngalokwenele uyagula futhi ngoba kugula libhayibheli lathi dinengi tinhlupheko talolungile kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuto tonke ngako sinetinhlupheko letiningi letethenjisiwe kodwa kukhululwa kuto engxoxiswaneni ngesikhathi Jack Cole ongasekho labaningi bangahle kube bayamati bekangumngani wami loconzene nami impela bengimhlonipha kakhulu umnakethu Jack futhi bekane ngiyaxolisa ngale nkulumo njengekukholwa kwelibhova kuthi abambelela nje ekuphilisweni futhi bekayaye lo munye beketha netimboko amphathele lizembe noma lokuthide lapho bekatichoba futhi atephule ngaphambi kwekuthi ngisho kwekubakhulekela bekasangeke ajike solo ahamba ngaleto timboko uma bebangakhoni kuhamba bebayaye bakhanse baze babe nekukholwa lokwanele kuthi futhi bekanensimbi yekugcoba kanye nesandvo kuhleti lapha futhi lo munye beketa netibuko temehlo kutokhulekelwa ngemehlo abo bekafinyelela abakhumule dona atephule tonke ngalensimbi yekugcoba atijike ngaleceleni ngako wangena enkathathweni letsite endaseflorida sathane wambekela lugibe futhi wathola umntwana lamsusa letinsimbi kusobala niyayati lenzaba umfundisi Gordon Lindsay bekasendasi lapho ecaleni ngesikhathi lijaji lithi usho ukuthi lo mfana uphilisiwe futhi umfundisi Jack wathi uphilisiwe oh wathi ayikho into le njengaleyo wathi ngesikhathi ngisusa tinsimbi kuye uhambe wathi abula ngembili wathi bekaphilisiwe wathi manje uma ungaveta umbhalo munye lapho uNkulunkulu ake enta noma yini le njengaleyo utophiliswa lapha noma lokuthide bese kuba kwesikhashana leni ngifanele kuvuma ukuthi ngikuthethe kuloko umnakethu Lindsay wasukuma wathi ngingawuveta umbhalo wathi ake siwuve wathi ngalobunye busuku elwandle lolunesiphepho Jesu watshela Petro weda kuye ahamba etikwemandi kuphela nje uma ahamba beka setikwemandi njengoba akholwa kodwa ngesikhathi sekalungele kungakholwa wacwila ngako kunjalo ngako leli jaji lakhona kulichisa leli cala kwakungeke kusaba khona lutho ngalo kunjalo impela niyabona beka kuphela nje uma ahamba beka kahle kodwa ngesikhathi acala kungabada wehla waya phansi futhi nje kuhlala kathe kangako ke kuphilisa kwaNkulunkulu kuphela nje uma ukukholwa futhi igcina kanjalo ke insindiso kuphela nje uma ukukholwa nomunye wathi kimi esikhathini lesithe lesendlulile wathi mina ke uBranham angikhathali ukuthi beungavetani lebe ungakusho noma ngibani lomunye ukuthi ungahle uvuse bantu labalishumi labafile futhi wente bonke labakhubatekile bahambe wathi ngisakwenda ngingeke ngikukholwe ngathi impela cha bekungasiko kwalabo angakholwa bekukwalabo nje labakholwako ngiloko kuphela kwemakholwa nje Jesu wathi kulabo labakholwako labangakholwa abakafakwa ngisho nekufakwa nebona ufanele nje uvelwe buhlungu kukhona lokungalungi inzawana thite ngako uma ulikholwa ngani kwakho uma ungesilo likholwa khona ke akusiko kwakho nalomunye wathi ungabeka ngephandle estaladini ngalelinye lelanga wathi be ungayitshela lendvoza leme ekoneni ukuthi yini lengalungi ngayo ngathi uyathi uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe ethi kwa Elisha ufika kuElisha bese ke kuba kuJohane loyo lobeka sethi kwa Jesu weta ebandleni futhi kwehle njalo ngeminyaka sathane wenda into lefanako uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe ngathi sengicabanga nje ngesikhathi babeka indvangu imbonya emehlo aJesu lapho enkantolo ngaloko kusa futhi bamshaya enhloko ngemhlanga futhi bathi profeta futhi usitshele ukuthi ngubani lokushayile futhi sitho kukholwa akazange avule umlomo wakhe futhi washo livi ngoba akente langa bantu emahlaya wamlalela kuphela uNkulunkulu niyabona na sathane wathi kuye uma uyindvodzana yaNkulunkulu ngani yenda umangaliso lapha embi kwami ake ngiubone nikuvile lokho kushiwo niyabona na khumbulani nje lowo ngudeveli niyabona na nguye lowo niyabona na wathi uma uyindvodzana yaNkulunkulu wathi yenda nje nje umangaliso futhi uguqule lesinkwa lesi leli lelithwala libe singwa futhi ngito kukholwa wathi kubhaliwe umuntu angeke aphile ngesinkwa sothwa kwase kuthi ke esiphambanweni sathane nalabo baphristi bathi uma uyindvodzana yaNkulunkulu yehlala siphambanweni khona ke sitho kukholwa bekangakwenda kodwa bekatabe alalela sathane niyabona na akenti lokho lokushiwo ngisathane wenda lokho lokushiwo uNkulunkulu futhi noma nguyiphi inceke yaNkulunkulu iyenta lokufanako iyalalela nje ngako uma uva lokho kuPaul kumbula nje ukuthi kuvelaphi
ningabetheleli bantu kodwa nibavele buhlungu ukuthi basebumnyame nekwishi nebumbumbutho mhlawumbe bamiselwe lokho kulahlwa khona ke ini lokho kubi akunjalo na ngakho siyadzabuka nje futhi siqhubeke nje sithithobe futhi sibe ngemaKristu manje kusihlwa ngifuna ukukhuluma nani ethi kwesifundo lesincane mhlawumbe lesi
kuthi nje kuba size sithole letethameli tethu tisimame futhi tiqale kususa tonke letinkolelo tabo
futhi itolo kusihlwa ngicabanga ukuchala ukuthi kube kuhle impela kubona labanenge labathenzekako kumoya lwengcwele kusobala bengingabala lokungenani lishumi nakubili khona ekhathi lapha lebe licabanga ukuthi lichinga lekukhohlisa noma into lefana naleyo
kodwa nitoba nako lokho noma kanjani niyati ngako ningakuvumeli nje lokho kuphatamise lapho labakholwako bangulaba ngakholwa labangakholwa nasesimeni lesibi ngako nje bakhulekeleni kodwa manje kusihlwa ngifuna kusondzela esifundweni semihlangano lemikhulu manje ngifuna kufunda umbhalo lotholakala kuIsaya 118 wotani manje asixoxisane ndzawonye isho inkosi noma tono tenu tibovu njengengadi tiyoba mhlophe njengelicwa naloku nje tibovu njengaloku bubenze tiyoba mhlophe njengeboya betimvu
leso sihloko lesidzala lesejwayelekile selivangele mhlawumbe belusi benu usondzele kuso tikhathi letiningi futhi ngicabanga ukuthi ngulesinye sethihloko letigcamile kakhulu noma kuvelana testament lelidzala
uNkulunkulu atama kubamba umhlangano lomkhulu nebantu ukuthi bazindle tinto Jehova uNkulunkulu lowenda emazulu nemhlaba nato tonke tidalwa letikuwo Gepha noko acele kuba nemhlangano lomkhulu nebantu ukuthi asikuzindle kubona ukuthi bekungaba yini siva kamvanyana mayelana nemihlangano lemikhulu kube naleminingi kakhulu yayo futhi iminingi kakhulu imihlangano lemikhulu lebanjwe esiveni sonke emhlabeni wonke jikelele bengisevisalia e-Illinois emavikini lambalwa lendlulile noma evisalia e-California emavikini lambalwa lendlulile futhi besinesakhiwo sekugcina tikhali indlo lethi ayibe kangaka noma lenkudlwana futhi inzambama yekucala bekunebandla abaningi kakhulu labala kanyene kuyo ngaphambi kokuthi kube mnyama bese bajikise emakhulu lamanengi futhi ngebusuku lobulandzelako bekukhona cishe etinkulungwane letimbili kude singabi sisakhona kuhlala lapho senyukela etinkundleni tembukiso telidolobha lelingimakhelwane ngensimbi yesithathu nco ngaleyo nzambama bekunalabaningi kakhulu ekhathi lapho bebavale emagede futhi bangabavumeli bangene emva kwensimbi yesithathu nco nzambama ngako bala kanyana nje futhi bayahlela manje ekwenteni sakhiwo lesikhulu kulelinye lidolobha lelingimakhelwane lekubuthana lokukhulu lihola lelikhulu lamasipala futhi ngiyakhohlwa ukuthi kubita mangakhe emadola latigitsi etulu le bengingathi mhlawumbe emadola latigitsi letingemashumi lamabili nesihlanu emadola latigitsi letingemashumi lamathathu futhi bathi noma bakumemetela emsakadweni nasemaphepheni kuthi ingakapheli iminyaka lemibili batabe sebasibhadalele lesakhiwo ngemihlangano lemikhulu nje kuphela futhi ngaloko batawuba nalenkulu kakhulu inzawo lapho emaklabhu lamaningi nalokunye njalo njalo labamba emihlangano yabo lemikhulu nemadlangala netinto beku sebavele betama ukubhukela iminyaka letako ngaphambili kuletha imali edolobheni kwebantu labeta edolobheni kule mihlangano lemikhulu nemihlangano nakanjalo njalo sithola ukuthi kunenkumbi yekuhlangana ndzawonye kulethe insuku leti tekugcina lokungetulu kwaloko lebe kuvamise kuba khona futhi ngicabanga ukuthi sekusikhathi sekuthi bantu bankulunkulu baqale kuhlangana ndzawonye kakhulu wotani asixoxitsane ndzawonye kusho uNkulunkulu niyabona ngicabanga ukuthi sekusikhathi sekuthi emabandla ahlangane ndzawonye kwehlukana kwethu lokuncane kwathilitelwa phansi newethu sibuthene ndzawonye ngekuba munye Jesu wakhulekela ukuthi sibe munye ngaloku bonke abantu bayokwathi ukuthi nibafunzi bami uma ninelutsandvo kulomnye nalomunye futhi sekusikhathi ngiyacabanga kulesikhathi lesi ukuthi sifanele sitibuthanise ndzawonye futhi sibe munye kakhulu ngoba asikehlukani sinemibono lehlukene njengoba nje iminyatheliso yetithupha tethu ingafani nekukhanuka kwethu mhlawumbe bekungeke kufane kodwa noko emgomeni sitidalwa leti bantu futhi kungaleyo ndlela ebukristwini kwehlukana kwethu kwetinhlangano tethu kube kunye simunye ngoba sibantwana bankulunkulu sitelwe ngumoya wakhe sigezwe engadini yakhe futhi kungako silapha kusihlwa sisemhlanganweni lomkhulu lena imihlangano lemikhulu lapho sibuthana khona ndzawonye sibe nabo esiveni kwelive lapha empini yekugcina yemhlaba labaningi benu ninebantu labalingana nami kanye nalabancane impela bangakhumbula le mpi yesibili yemhlaba nesikhathi babambele mihlangano lemikhulu siyamangala ukuthi iyini le mihlangano lemikhulu iyini yani empeleni yekuthi bona bathole lohlakaniphe kunabo bonke ecenjini bese bayahlangana futhi batame kusebenta lisu lelidzide kwenta lokudzide ngaloko ejwayelekile ibanjwa ngesikhathi setinkinga letinengi ngesikhathi babita imihlangano lemikhulu ndzawonye ngesikhathi setinkinga letinengi bekungaba yinto lenhle sibili ukuthi sibe nawo ebandleni jikelele laNkulunkulu lophilako ngeke ngenxa yetinkinga letinengi lesibhekene nato bukhomanisi nato tonke letinto timfundziso letigcamile telive libandla liyaphola futhi sekusikhathi sethu ukuthi sihlangane ndzawonye futhi sizindle sihlangane kuletinto leti manje babita lomunye wemihlangano lemikhulu yemihlangano lemikhulu yemhlaba labane labakhulu labane ngibenu bayakukhumbula lokho ngesikhathi emandla labane labakhulu bahlangana ndzawonye Dwight Eisenhower wethu lucoko lothandzekako umengameli wethu bese ke kuba nguChurchill futhi kanye nalala manye emandla lamakhulu emhlaba labitwa ngekuthi ngumhlangano lomkhulu walabane labakhulu bekunesimo lesibucayi khona
the peace loving nations was a
Tive tati loku tive letitsandza kuthula tati sesikhatsini lesibucayi ngesikhathi Hitler neNazi ne bese bathute kucetsa ngemhlaba nalabathandza kuthula bantu labesaba uNkulunkulu nelifa lethu lelikhulu lalisengotini ngakho ke babuthana ndzawonye baba nemhlangano lomkhulu bekukhona umhlangano lomkhulu waseGeneva sonke singawukhumbula umhlangano lomkhulu waseGeneva kanye nemhlangano lomkhulu waseParis nekuthi bakwenda kanjani lokho babona ukuthi kunesimo lesibucayi lesivukako base ke babita kephesha labamatiko londlula bonke tihloko temave tahlangana futhi tazindla emkhatsini walomnye nalomunye labatokwenda bakhetha indzawo letsite futhi ndzawana tsite lapho bekukhona lugcozi khona futhi bangena kulendzawo futhi bacoca futhi bahlanganisa imibono yabo ndzawonye kuthi bangahlangana kanjani njengemholi munye lomkhulu njengesive sinye lesikhulu njengembi inye lenkulu bonke bahlangane babe munye loko bekungaba yini besingenta into lenkulu uma lonke libandla laNkulunkulu lelihlengiwe belingahlangana ndzawonye futhi lente leyo nto lefanako sonke sibeke phansi imibono yethu lemincane nekwehlukana lokuncane loku lokwehlukanisa mbamba abantu futhi besingahlangana ndzawonye njengento yinye lenkulu yaNkulunkulu bukhomanisi bebungabaleka idonke leletinye timfundziso letigqamile betingabaleka lapho imbi lenkulu yaNkulunkulu beyingahlangana ndzawonye manje sithola ukuthi kuletindzawo labahlangana ndzawonye kuto batama kuthola indzawo lefakelana lugcozi bengike ngaba seGeneva lapho babambela khona umhlangano lomkhulu waseGeneva impela indzawo lefakelana lugcozi kukhona lothite mayelana netindzawo lokuto timo letikutungeletile letakha imvelo ukusita kakhulu ngingacabanga ngetikhathi letinkulu kunato tonke tekuphila kwami ngingumuntu lothandza kuba ngephandle emvelweni kuthi aphumele etinsabene futhi abukele kushona kwelilanga alalele kubita kwetilwane tasendle eveni tinyoni kuyakhuthata kuyinto leyenta lokutsite kuwe Kona ke singeta endzaweni lapho singathola lugcozi ngekuhlangana ndzawonye tindzawo tekuhlangana labanye bethu batobanza futhi behluke kancane bakhweshe enkonzweni yemkhuleko ngalesithathu ebusuku bahlale ekhaya kuthi babukele luhlelo loluthite lwamabona kutse lolungakafanele lube khona futhi bantu bathola kutsatheka ngaloko futhi bangayi emhlanganweni wemkhuleko kubukela luhlelo loluthite lolulibele bona ke uma sihlangana ndzawonye kuleta imvuselelo leti kukuletha tiphiwo tethu nenkonzo yethu ndzawonye kukuhlanganisa ndzawonye kuthi imvuselelo ilethe kuphefumulelwa etukwebantu kubuthana ndzawonye kwesingwa semvuselelo sibili noma manje kuya ekhaya lelibandla ngoba sisedude nesikhathi sekugcina loko kwatiwa ngalokuqinisekile ukuthi sisedude nekuphela futhi manje njengoba sitivele ngephandle emihlanganweni busuku noma lobubili sisaqhubeka sibone ukuthi moya lwengcwele utobe uhola ngayiphi indlela sitongena kuko inkosi ithandza Kodwa manje kuthola lugcozi indzawo netimo longangena kuto kodwa kuphefumulelwa mine ngingumthandzi wekuphumela ngephandle ngiyathandza ukukwela ngiye etinsabeni futhi ngilalele lubito lwasendle futhi ngikuthandzile kusukela ngisengumfana lomncane hayi kudingela kangako silwane kodwa nje kuba semahlathini ngoba kukhona into lenginika lugcozi lapha eminyakeni lembala lendlulile ngangisetulu lapha eColorado lapho ngingumholi emgudwini Bengikhipha bantu iminyaka. Ngalelinye lilanga, umfuyi wetinkomo nami ngabiyela emuva kamuva. Emva kwalabanengi besi kubidwa ngekuthi madudi. Bekangene futhi wathola indluze leyabo nakanjalo njalo futhi waphuma. Bese ke sibiyela emuva le etulu enzabeni. Futhi ngulapho la ngiba nemhlangano lomncane wangangisense khona. Njalo lapho ngenyuka nenkosi. Uhlala njalo angikhombisa lokuthide noma angidonse edute naye uma ngithuka kuyo yonke into. Futhi kulomnyaka liqhwa laselephuthe kancane futhi lomhlambi wethu nyamatane ema-LK wawuphakeme. Bekuneliqhwa etulu esicongweni ngakho ngadzingeka ngenyukele etulu kuyothola inyamatane i-LK. Ngalenye inzambama etulu lapho kwase kukuthe ngenyanga yemphala kuchekeka kwemhlaba phansi endasi bekunjengetichumane tekudlala nje. Kukhuphuka lula kakhulu phinze komile futhi bengisetulu echweni nesimo selitulu singaguquka ngekushesha etulu lapho kungabe liyana ngemzuzwana munye bese kuba neliqhwa bese ke liyakhanya ilanga futhi nako kukhuphuka siphepho ngase ngima emva kwesihlahla ngase ngibeka sibhamu sami lesikhulu phansi futhi ngalinza kwaze kwendlula kuhusha futhi bengidvute ngqo naloku wiswe ngumoya edvute la kungasamile khona tihlahla loko kuphakeme kakhulu njengoba tihlahla letingodwa tikhula ute ungene esihlahleni lesinjengesipheshula kanjalo njalo kwathi ke lapho ngimangele kutsi kanjani bengihlethi lapho emva kwesihlahla ngiva imimoya ivunguta futhi ngicabanga ngenkosi emva kwesihlahla lesikhulu sespeshula futhi emva kwesikhashana siphepho sayekela ngasukuma ngacalada futhi lomhlambi lomkhulu wetinyamatane ma-LK lebe ngitama kufika kuwo bewuhlakatekile ngesikhathi sesiphepho futhi bengiva tinkunzi letinkulu tikhonya o kukhona lokutsite ngako lokufaka nje intfo lephila kokuwe kuva labo bafo bakhonya ngiyabahlonipha kakhulu kwase kuthi ngale enzabeni ngeva impisi ishaya umkhulu ngwane mata wayo ayiphendvula phansi ekugcineni ngabuka ngale ngasentshonalanga futhi lilanga laselishona futhi nje ngihamba emifantini yensaba liso lelikhulu lemlingo libukeka njenge laNkulunkulu abuka ngesheya kwesicongo setinsaba la kungathi umhlaba uthinta sibhakabhaka lokuluhlatha sasibhakabhaka futhi ngibona ngaleto dikhathi lapho imimoya yayivungutele khona nemandi lebeka salitshe lelichwa etitshalweni tetihlahla tiluhlatha futhi kwabumba umushwe nkosazana lo ahamba yonke indlela ngesheya kwemgetse oh konke loko ndzawonye ngavele nje ngephuka emoyeni njengeluswane ngase ngiqala kukhala nako lapho bekakhona nkulunkulu emshini wenkosazana sivumelwane mbukeni njenga-alfa na-omega ijasipi nesadiusi bobabili boruben nabhenjamini wekuqala newekugcina nango bekalapho ashaya umkhulungwane lapho emphisini bekalapha akhonya enyamataneni i-elki noma kuphi ubuka etulu lapho kwakubonakala kwangathi nguNkulunkulu nguleyo ndlela lengithanda ukuthola ngayo lolo gozi kwenyukela lapho ngedwa naNkulunkulu etulu kakhulu emakhilomitha nemakhilomitha nemakhilomitha bengingeke ngehle insuku letembadlwana ku ngithathe kuthi ngehle lapho la ngangikhona ngiya lapho emahashini labeka boshwe khona kodwa etulu lapho nje ngedwa naNkulunkulu ngalala ngephandle lapho ngalobo busuku enzabeni futhi ngesikhathi sisetulu lapho ngathola nje lolunye lwalolo hlobo lwemimoya lengithokothisa sibili kimi ngiyacabanga akumangalisi kini ninebantu bePentecostal futhi ngajabula kakhulu ngabeka sibhamu phansi seyama esihlahleni ngase ngicala kugijima ngidungeleta lesihlahla ngigcuma nje ngidungeleta ngemandla ami onke ngimemetha ngalo lonke liphimbo lami ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi futhi ngiyacabanga uma lothite bekangangena emahlathini bebangacabanga ukuthi kwakukhona lothite lophuma esibhedlela setinhlanya lapho ngadungeleta futhi ngadungeleta lesihlahla ngahamba ngalokukhulu nje kushesha ngimemetha futhi ngikhahlela tinyalithi tesipheshula ngathi ngeka ngikhokhe umoya nzona thite kungenjalo ngangiyochuma kwakulungile benginesikhathi lesimnanzi nje ngoba ngangisebukhoneni bankulunkulu ngcobo nginemhlangano lomkhulu naye ngikhuluma nje umkhulu kangakanani wena umkhulu kangakanani wena nako lapho ukhona nzawo tonke ulapho etibhakabhakeni esweni lemlingo welilanga ugijima uya emuva nasembili emhlabeni nako lapho ukhona emshini wenkosazana nako lapho ukhona empisini nako lapho ukhona enyamataneni i-elk nako lapho ukhona emimoyeni ngiyiva iphephetha kuleto tipheshula kungathi itawuthi adamu ukuphi niyabona ngihambahamba nekuphefumulelwa umhlangano lomkhulu sibili nankulunkulu futhi khona masinyane nje ngaphathamiseka futhi angithandi nje kuphathamiseka kuleto tinhlobo tesikhathi ngako ngiyathanda nje kukumemeta kakhulu ngize ngithole kweneliseka konke ngase-ke ngiyabuka futhi kwakukhona sikwireli lesincane sesipheshula oh usikhohlakali lesincane lesithi asibe sithe kangako liphoyisa leli bhantshi leli lihlata sasibhakabhaka le mahlathi futhi uyokwethusa yonke into evene uthi bonke bayamlalela ngoba uhlala njalo alungele kuthi ntshwentshwentshwe entweni letside wagcumela esicwini lesidala noma lugodo lapho wangibuka futhi wacala kukhonkotha ngemandla akhe onke ntshwentshwentshwentshwe futhi ngacabanga yebo-ke yini inzaba ngalo mfolo omncane ngathi awukuthandi loko na ngathi bukisisa loku-ke futhi ngadungeleta ngaphinde ngadungeleta lesihlahla ngahamba futhi bekasolo ajweketisa kakhulu ngathi ngidumisa umdali wami mfolo omncane ngathi nginesikhathi lesimnanzi naye sibambe umhlangano lomkhulu ngamtshela ukuthi ngangingenalutho futhi uyangigcwalisa niyabona na naye indlela lokuhamba ngayo futhi ngadungeleta ngaphinde ngadungeleta lesihlahla futhi kwendeka ngacaphela lo mfolo omncane bekangakangicapheli kangako lapho bekalokhu atshekisa inhloko yakhe lencane emaceleni liso lakhe lelincane lihlahliwe esihlathini cishe impela libuka phansi kanje yebo-ke ngema ngase ngiyacabanga manje yini le ngiyiphathamisako futhi ngabuka phansi kuloko lokuwiswe ngumoya futhi ngesikhathi sesiphepho sasiphoqelele lukhozi lolukhulu endasi ekhathi etakini lapho tihlahla tatigabance khona futhi iminyaka ngaphambi kokuthi kube nalokuwiswe ngumoya futhi besishaya indingilizi noma sithethisana nalolu khozi lolukhulu lwalukhansa luphuma ngaphansi kwaleli taki futhi lwangibuka etulu futhi lwagcumela etulu elugodweni futhi ngacabanga yebo-ke manje yini lesaba nkulunkulu ngawo futhi ngalubuka kanjalo ngase ngiyacabanga yebo-ke nkulunkulu ungivumeleleni ngime ngikukhonda nekumemeta kubuka nje lolo khozi loludzala yebo-ke lukhozi nkulunkulu utifananisa yena lucobo nelukhozi futhi ubita abaprofeti bakhe ngelukhozi ngoba lukhozi lungandizela etulu lwendlule noma nguyiphi lenye inyoni lekhona akukho lokungamlandzela uma lokuhlebe angatama kumlandzela uyohliphika emoyeni futhi kunjalo yebo-ke uneliso lelingabona emva kokuba selifike etulu lapho kungaleso sizathu ngithi noma ngubani logxumako agxume nje aphakame ngangoba ungakhona neyadi nguloko kuphela ngoba kusita ngani kusukuma uma ungakhoni kubona into lenzite usesetulu lapho akusithi ngalutho ngako lwenyukela lapho futhi luneliso lelingabona tintfo letikhashane ngaphambi kokuthi bafike lapha futhi kungaleso sizathu unkulunkulu afanisa tinkhozi nebaprofeti bakhe noma baprofeti bakhe ngetinkhozi futhi utibita ngajehova khozi ngako futhi sitinkhozana manje kunemehluko lomnenge emkhathini welukhozi nenkukhu totimbili tinyoni kodwa lenye yato iboshelwe emhlabeni nalelenye ibophelelekile ezulwini ngako loko kwehluke kakhulu nje kuphela cishe babomzala noma lokutside ngako uma inkukhu ingakhoni kususa tinyawo tayo emhlabathini ungakhathateki iyinkukhu nje kwekuqala niyathi akayuze akhuphukele lapho futhi athi kuthi lukhozi luyathi ini lolu ngandiza luphumele lapho emazulwini ngako ngambukisisa lo mfo asehlethi lapho nemehlo akhe lamakhulukati labukeka ambunga angibuka futhi ngacabanga Yebo ke yinye into lengidumisako ngaye. Ake sabi. Futhi ngiyalidonza ligwala ngako uNkulunkulu uyakwenda naye. Ngako umuntu lo wesabako emva kokuba sekaphilisiwe kuthi afakaze ngako. Umuntu uNkulunkulu lamsinzisile bese ke uba nemahloni kutshela umuntu lothite ukuthi usenzisiwe. Futhi wagcwaliswa ngamoya lwengcwele. Ngithe lithemba lelingako ensinzisweni yakhe. Ngako uma ukuthola sibili ufuna ukutshela wonke umuntu, ungeke nje uthule. Loko libandla lelikuthi ngako ngumoya lwengcwele lothithe futhi nemlilo kulo lohambako. Loko kunyakatisa libandla, kubita umlilo kuhambisa libandla. Ngako lo mfo lomzala ngambukisisa imizuzwana lembalwa. Futhi emva kwesikhashana, emva kokuba sekabonile ukuthi bengimncoma. Ngathi kuye, hey, uyati bengingakudubula ngaphambi kokuthi usuke kulolo gotho. Kubona nje, kuthi bekangangesaba yini. Bekangangesabi. Bekahleti lapho nje. Futhi ngacaphela, yini lekwenta uciniseke kakhulu ngawe. Ngacaphela kuthi belusolo lunyakatisa timpiko talo. Kuva nje kuthi yonke tinsiba tisesimeni lesifanele. Ngoba belinenkumbi yekutethemba leto timpiko. Futhi belathi kuthi belungaba kuleto tisahlathe tingotho ngaphambi kokuthi ngike ngibeke sandla sami kuleso sibhamu. Futhi lapho ngathola sifundo, ngacabanga. Lapha kulomhlangano lomkhulu ngifunza lokuthithe. Niyabona manje lolo khozi lwalunetimpiko letimbili uNkulunkulu lalinika tona futhi lwalutethemba leto timpiko belwathi ukuthi belungentani ngaleto timpiko futhi belunga ngesabi inhlobo ngakho belwathi ukuthi belungaba kuleto tihlahla ngaphambi kokuthi ngisho ngithole sandla sami esibhamini futhi ngacabanga uma lolo khozi netimpiko letimbili uNkulunkulu lalinika tona belwathi ukuthi belungaphunyuka lapho ngaphambi kokuthi ngente noma yini ngako yini lefanele umKristu lo wemukele moya longcwele kuphela nje uma ungabuva bukhona bakhe bukutungeletile nayo yonke info isesimende sikahle akusekho kulahla kulabo laba kuKristu Jesu labangahambi ngekwenyama kodwa ngamoya uma uva leso simo sekugijima ungakhathateki ngaloko sathane lato kwenda nje uyathi usekuvumelaneni lokuhleke ngako ngalubukisisa ngaleyo ndlela futhi ngathola ukuthi belungangesabi kodwa nje belungathandi ukuva leso sikwireli lesidzadlana semahlathi sikwireli lesidzadlana sesipheshula sihlethi lapho sichubeka jwe ungathi bese tomdzabula abethi cucu ngani bese ngeke sente lutho bese sincane kakhulu lukhozi lwalungasiphakamisa futhi loko kwakuyoba ngani lunyawo lwalo lwalulugudlwana kunesikwireli ngako kodwa lesikwireli sincane sasigcuma siya etulu naphansi kungathi lesitoludzabula lube dicucu kwenda nje kukhohlisa ngako niyathi ekugcineni lesidzala sadzina lelikhozi ngako lwavele nje lwenta kugquma kunye lokukhulu futhi lwabhakutisa timpiko talo cishe kabili lwase ke lubeka timpiko talo futhi ngema lapho futhi ngabukisisa lolo khozi ngaze ngakhala alutange lubhakutise timpiko talo lubhakute lwavele nje lwabhakutisa timpiko kabizana lwaze lathola kwalo etulu lapho kungasamili khona tihlahla lwase ke lwakwathi nje kuthi lutimisa kanjani timpiko talo kulawo magagasi emoya enyuka entsabeni futhi nje daluthwala lwaqhubeka njalo lwaze lwabali qashata lelincane nje futhi aluzange lunyakatise lusiba belathi nje kuthi kufanele lwenteni futhi ngacabanga akusiko lokho akusiko ukujoyina iMethodist bese ke uyahamba uyojoyina emaBaptist bese ke ujoyina iAssemblies bese ke ujoyina iChurch of God akusiko kwehluleka kubhakutisa lapha nekubhakutisa kubhakutisa lapho kwathi nje kuthi tihlelwa kanjani timpiko takho ngekukholwa emandleni aNkulunkulu futhi lapho inkathimulo igicika ingena vele ugibele kuyo uqhubeke sukani kuleto dikwireli letindzadlana letibanjwe ngumhlaba titsi tshentshe tinsukulute mimangaliso sebendlulile ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu akusesuye moya longcwele kwakukwe baphostoli kadzeni uvele nje ubeke timpiko takho bese uyesuka uyandiza uqhubeke kude ungabe usaphindze ulive ngulolo hlobo lwemhlangano lomkhulu lesilufunako naNkulunkulu lolu tosiphakamisela ngetulu kwetithundi sisuse kuthe kuthi konke kugcekwana noma yini ungeke usakuva uvalelwe naNkulunkulu nje awuthi ukuthi ujoyine leli ujoyine lelo wathi nje ukuthi ukubeka kanjani ukukholwa kwakho
unjalo beka ukukholwa kwakho nje evini laNkulunkulu futhi uma lelo testament leli dzala nalelisha selendlalwa ngephandle lapho ukuthi unguye idolo namhlanje phakathi futhi uma emandla aNkulunkulu agibela agibele nalo qhubeka nje wenyuke 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 yonke indlela unguye itolo namhlanje phakathi angeke ehluleke oh le mihlangano lemikhulu kufanele kunake umkhuleko wethu sonke asikafanele nje sivumele kunye kwenteke bese ke singakukhulekeli ngokubili sive nelibandla noma yini lokungahle kube ngiko sifanele njalo sikhuleke umngane wami lo ngumfundisi umnakethu lolungile longumkhristu ngesikhathi umhlangano lomkhulu waseGeneva bekalinze emsakadweni wakhe kuva kubuya kwako ngoba sive sethu sasisengotini nelifa lethu lelikhulu bokhokho bethu labalilwela lalisengotini futhi bekangilolungile lolungile umuntu lomesaba kuNkulunkulu bekahlethi alalele lomunye wanconcotha emnyango wakhe kuBitnik yesimanje nesilevu sakhe angcolile kanjani even ukuthi bantwana baseAmerica bebangake bahambele into lenjengaleyo bese ke baphumela lapho wanconcotha emnyango wase uthi mnumzane ngilapha kutothengisa letinye tetinkondlo tami nemaculo ami wathi futhi bangeke bangive futhi wathi bangeke banginike tetsameli futhi bangitshela ukuthi uyindvodza lenemthelela indvodza lenemthelela edolobheni wathi indvodza lelungile ngena uhlale phansi umzuzu nje ngilalele leto kubuya kodwa oh bekangeke eme athule cha mnumzane kwangathi lokho kwakubaluleke kakhulu kunemphumela wesive futhi nguleyo ndlela linengi lemalunga elibandla leliyithola kunamuhla leto tinto letincanyanyana nje letingumbhetho letenteka emkhathini webantu timgcoka kakhulu kunelibandla sibili laNkulunkulu lophilako asikhohlwe tinto tethu letincane futhi sindize sihambe asilalele kubuya manje lapha hayi bebana lomunye umhlangano lomkhulu lengidothanda ukukhuluma ngawo umzuzwana nje umhlangano lomkhulu wekugcina lebe banawo esakhweni se-UN lapho impumalanga nentshonalanga kuhlangana ndzawonye lapho Khrushchev akhumula khona sicathulo sakhe futhi washala i-desk ngaso Eisenhower naKhrushchev bahlangana Eisenhower amelele umhlaba losehlanu lokhululekile naKhrushchev umhlaba webukhomanisi basempumalanga futhi lokho kweqa ngqo etikwenhloko yebantu labanengi bangakhuleki mayelana nako kodwa uma kwenteka ucaphela ukuthi leyo kwakuyimpendulo leconzile nesiprofeto lesiconzile sigcwaliseka ngaleso sikhathi kwakusiprofeto lesiconzile impumalanga nentshonalanga kwakugcwalise kona kanye nje loko Daniela lakusho ukuthi lapho imibuso lelishumi kuyoba khona kungeke kuhlangane njengensimbi nelubumba kungeke kuhlangane ndzawonye naleli gama lelithi Khrushchev eRussia lichaza ukuthi lubumba neligama lelithi Eisenhower ngesiNgisi lisho insimbi nensimbi nelubumba kwakungeke kuhlangane ndzawonye Oh njengoba sibona letinto leti tisondzela sifanele sibe semadolweni ethu sikhala kakhulu oh Nkosi Jesu sendele lokuthite khona masinyane singahle sitame ukuthonsa umuntu wekugcina longalethwa embusweni waNkuluNkulu sithi hlanganisa ndzawonye futhi sibe nemihlangano lemikhulu nemihlangano futhi sihlangane ndzawonye emihlanganweni yemkhuleko busuku bonke inkathathwe libandla kusihlwa siyahamba nje futhi siguce phansi futhi sikhuleke futhi siphindze sikhuleke emahlandla lambalwa setela futhi bakhathele futhi bafanele baye ekhaya futhi baye embetheni akufani nelibandla lePentecostal lasekuqaleni bakhuleka lusuku lonke nebusuku bonke ngihlangene nalemisizi kusukela eminyakeni lengamashumi lamane lendlula yathi bebayokhuleka lusuku lonke nebusuku bonke bahambe etitaladini namuhla sibang labahlelekile futhi sifuna ukuchathanisa nemabandla lamakhulu futhi ngilapho la senda khona emaphutha ethu ngiyanitshela libandla lalihlelekile eminyaka lengamashumi lamane lendlula ekubuyeni kwenkosi kunaloko lelingiko kusihlwa ngoba silibandla laseLaodicea siyaconza ukuthi lona ngumnyaka lesiphila kuwo
futhi ngulelo bandla kuphela Jesu latholakala ngaphandle kwelibandla lakhe lucobo angcongcotha emnyango atama kubuyela ebandleni lakhe lucobo. Kwehlukana kwethu kumkhweshisile, kwehlukana kwethu kwebuzalwane nendlela lesilandzele ngayo tintho telive esikhundleni setintho tankulunkulu. Besifanele sithi ngu evenda sekenani, futhi naku lapho sikhona ehlane sizulazula lapho, futhi situngeleta futhi njengoba benda nje emuva lapho. Sifanele sibe nato tonke tinhlobo tetiphiwo tibonakaliso netimanga emabandleni ethu. Ezikhundleni saloko uNkulunkulu angavusa lokuthite, bese-ke sonke siyakwesaba futhi sisuke sehambe futhi sithi asiticondzi letintho leti. Ucabanga ukuthi bendeni kulelo hlane iminyaka lengamashumi lamane bahambahamba futhi batungeleta ethi kwetinkundla letinzala letifako? Sithethe 10-4, 10-4, 10-4, sikugijimele ekufeni. Asichubeke live lesethembiso lilapho, ngoba noma yini loyifisako uma ukhuleka khola ukuthi uyakwemukela futhi utoba nako. 10-4 tiqinisile, kodwa asisiko konke kwako, kunjalo kunalokuningi kwako. Loko yisonke sethembiso ebhayibhelini singesethu, siphiwe iNkosi Jesu nesandla sakhe lesikhulu lesinemandla sibambe isikhathi sethu kuthi silincobe lelive lesiphiwe lona. Impela imihlangano lemikhulu, oh, uma live linemhlangano lomkhulu futhi bahlangana ndzawonye bendani ngaloko ejwayelekile, banenkantini netshwala lobubhiciwe futhi banathe futhi baqambe emanga futhi bakhohlise futhi bakhohlisane lomunye nalomunye, benda tonke tinhlobo temasu lehlukene nakanjalo njalo nemukhwa emva kwabo njengoba libhayibheli lathi bayokwenda. Kodwa kwentekani uma uNkulunkulu anemhlangano lomkhulu? Bantu bayazila futhi bakhuleke futhi balinzele imiyalo, bese-ke bayesuka bayahamba. Besisolo sikhuluma manje ngemhlangano lomkhulu wemhlaba, umhlangano lomkhulu wesive. Kunala abaningi babo lebe singacabanga ngabo, kodwa ake sicabange ngemihlangano lemikhulu letsite uNkulunkulu lebe kanayo. Ase sibite lembalwa yalawo kuthi sikhumbule. Ake sicabange ngalo mhlangano lomkhulu wekucala uNkulunkulu lake waba nawo ngesikhathi kuvela lokuphuthumako kwekucala. Sitokubita ngemhlangano lomkhulu wase-Eden. Loko kwakusehlakalo sekucala ngesikhathi livi lenyukela ezulwini kuthi indvodzana yaNkulunkulu nendvodzakati yakhe, bantwana bakhe lababeka e-Eden, bebalahlekelwe indzawo yabo emseni futhi bebahambile kuNkulunkulu futhi bebahlubukile futhi bangcunu, lizulu alibange lisakhona kumbamba. Wehlela emhlabeni ahamba aya emva nasembili ensimini akhala, Adam, Adam, ukuphi? Umuntu ngempela wavakalisa loko lebekendiwe ngako ngaleso sikhathi esikhundleni sekuphuma aye kuNkulunkulu futhi athi, ngineliphutha babe, ngendeliphutha. Watifihla futhi watigocota ngemachembe emkhiwane. Nguloko umuntu latama kukwenda namuhla. Esikhundleni sekuphuma futhi athi, ungilongakholwa, uyotama kuthi athi, ngiyi-Presbyterian, i-Baptist, i-Methodist, i-Luthela, noma lenye into letsite, esikhundleni sekuthi athi gocotele ekulungeni kwaNkulunkulu. Futhi avuma tono takhe kuthi uneliphutha nalongakholwa, utama kubhaca emva kwesayensi yetenkolo yelibandla letsite. Uma emva kwayo Adam, wena longakholwa, caphelani nguloko lakwentako noko. Futhi caphelani, uNkulunkulu akazange athumele ingelosi endasi ukuthi ithole umntana wakhe, ufika gcobo lwakhe. Loko kwakungiko sibili sizathu ngicabanga kuthi namuhla, kuthi namuhla uma batama kulolu suku lwenkolo yesimanje, namuhla lapho inkolo yenhlaliswano ibusa live inwabutela kuwo onke emahlelo lehlukene, batama kususa uNkulunkulu kuJesu Kristu futhi bamende umuntu nje. Kungesiko kadzeni bengikhuluma nowesifazane wathi, ngiyayithokotela imilayeto yakho Nakethu Branham, kodwa ubeka kugcizelela lokukhulu kakhulu kuJesu, uchosha kakhulu ngaye. Ngathi kube benginetilimi letitigizi letilishumi, bengeke ngichoshe ngalokwenele ngaye. Ngathi ufanelwe ngiyo yonke into lengingachosha ngayo. Wathi yebo-ke kunento yinye, utama kumenta abe ngulonebuNkulunkulu. Ngathi bekanebuNkulunkulu. Oh, wathi bekangumuntu nje, bekayindoda lelungile. Abakholelwa engatini yakhe lebuyisanabo. Lalelani, uma leyo kwakuyingati yelijuda noma wetive, sonke silahlekile. Leyo kwakuyingadi yankulunkulu qobo lwakhe. Bekangesilo lijuda noma wetive. Bekangunkulunkulu abonakaliswe enyameni. Kunjalo impela. Kwendekani, ingadi ivela ebulilini bewesilisa. Siyakwazi lokho. Sikhukhukati singalitalela licandza kodwa uma singakaze sibe nenyoni lendvuna angeke lichobosele alinayo intalo loluswane lutalwa ngulo wesifazane lugoqotwe engatini yakhe kodwa akukho ngishona linye licashata lengati yakhe hemoglobin isebulilini bewesilisa ngakho singa njengekuthi nje kuthi asikhathi sasentwa sahlobo futhi siyacaphela tinyoni letinzala namake tiphuma lapha futhi itende sidleke tibeke sidleke lesigcwele macandza futhi ingafinyelela kuleso sidleke futhi ifuce lawo macandza ite iphuye kakhulu ingakhoni kundiza isuke esidlekeni ihlonipha kakhulu ihlonipheke kakhulu emacandzeni ayo iwaphendulela ngalapha futhi waphendulele ngalapho ibulawa indlala kodwa yesaba ukuthi ito atovelela ebaleni uma indiza isuka esidlekeni ingumake lowethembekile futhi itama ukufukamela lamacandza kodwa uma leyo lendvuna leyo nyoni lensikati leyabeka licandza uma ingakaze ibe nenyoni lendvuna Mata lawo macandza akunandzaba ukuthi iwafukamela kangakanani ukuthi iwaphatha kahle kanjani atobola ngo esidlekene kunjalo impela ngoleyo indzaba ngalawethu lamadzala labandzako emabandla labophekile nje namuhla banesidlekele sigcwele macandza labolile into kuphela labangiyo bo professor futhi labangakaze babe namata Jesu Kristu into kuphela lokufanele endiwe ukuhlanda nekucala kabusha nebesilisa nebesifazane lebe bachumene namata Jesu Kristu ebandleni lakhe bangawakholwa kanjani emandla langethulu kwemvelo aNkulunkulu babe bangenalutho labangakholwa ngalo make wamlomdzala waseningizimu wangitshela wathi isithandwa ungeke uyithole ingadi kutheniphi ngoba kude ingadi kuyo ungakuthola kanjani kukholwa kumuntu longenalutho kuba nekukholwa na uma ungakaze utalwe kabusha ngamoya waNkulunkulu aniwathi umgomo wokuqala wemandla ekuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu kunjalo abakuconzi oh sinabo futhi baba badali labakhulu ebandleni futhi sibenda emadikoni nayo yonke lenye into futhi baba afukamele futhi bangu labangakholwa kwekucala nje manje kuliqiniso kanjani lokho kubona sikhathi sekuhlangana mata Manje kufanele kube sikhathi sekuhlangana uma libandla liqhumana na Kristu futhi lithola ukukholwa kwelucobo kwamoya longcwele nalothathe wathi kimi wathi mina ngathi uBranham utsite beungilogcina umthetho wakhuluma nje lokho lokwashiwo ngumbhalo futhi wahlala nako ngathi ngiyakholwa wase uthi ngakufakazela kuwe ukuthi bekangesuye lo nebuNkulunkulu ngathi uma bekana noma yini lengaphansi kwaNkulunkulu bekangumkhohlisi lomkhulu kunabo bonke live lelake laba naye ngathi moya longcwele uNkulunkulu wasibekela intombi imvo futhi wadala sakhe ngathi esibelethweni lesakhe ngathi sasiyindvodzana yaNkulunkulu Ngaleyo ngathi sinekuthathelelwa kwesono wesilisa bekangathi lutho ngalo wesifazane wathi angizange sengiyathi indvota naloyo kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe ahlala ethabanekeli nemuntu uNkulunkulu uqobo lwakhe wathi futhi umenda abe ngulone uNkulunkulu ngathi bekane uNkulunkulu wathi ngidokufakazela ngeBhayibheli lakho uqobo ukuthi bekangasuye lone uNkulunkulu ngathi ake nguve ukusho wathi kuJohane longcwele sahluko selishumi nakunye kathi Jesu aya ethuneni laLazaro liBhayibheli lathi wakhala futhi uma bekaNkulunkulu bekangeka khale oh ngathi dzathe lokho konze kunemsobho lowenti wengesithunti senkukhu lebe yilamba imphosa kupha ngathi ungasekela kanjani noma nguyiphi science yetenkolo kuloko ngathi bekangikokubili umuntu naNkulunkulu akekho umuntu loke wabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi ngaphandle kwaloyo lotele yedwa kubabe umemetele uNkulunkulu beka kuKristu enda kutsi live libuyisane naye kunjalo impela ngathi kwakuliqiniso ngesikhathi ehlela ithuneni laLazaro wakhala njengemuntu kodwa ngesikhathi adonsa lawo mahlombe lamancane wabuka ngephandle lapho wase uthi Lazaro phuma nemuntu lobekafile tinsuku letine wema ngetinyawo takhe waphindze waphila futhi Loko kwakungetulu kwemuntu loyo kwakunguNkulunkulu akhuluma ngendvodzana yakhe kunjalo kwakunguNkulunkulu kuye. Bekangumuntu ngesikhathi ehla avela enzabeni ngalobo busuku alambile, afuna lokuthitha langakudla ngase sihlahleni. Bekangumuntu ngesikhathi alambile, kodwa ngesikhathi athatha imiqathane lesihlanu netimhlandi letimbili, futhi wondla abantu abathi ngulungwane lethi sihlanu. Lokho kwakungetulu kwemuntu, loyo kwakunguNkulunkulu, lo bekangadala hhayi lenye inhlandi, kodwa inhlandi lephekiwe, hhayi lomunye kolo, kodwa singwa lesibhakiwe. BekangNkulunkulu umdali, bekangumuntu alele ngephandle lapho kulelo limuva le leso sikebhe ngalobo busuku ngesikhathi bodeveli bafunga ukuthi bayomcwilisa. Mhlawumbe bodeveli labathi ngulungwane lethi lishumi belwandle bathi sesimlalisile manje futhi singamcwilisa. Lesikhebhe lesincane sasitsheke njengesivimbo selibhodlela esiphepheni ngephandle lapho. Bacabanga ukuthi sesimtholile manje. Bekangumuntu ngesikhathi alele akhathele uthi akhandlekile enkonzweni yakhe, kodwa ngesikhathi abeka lunyawe lwakhe etikwensambo yesikebhe wabuka etulu wase uthi thula uthi du, nemimoya nemagagasi kwamlalela. Lokho kwakungetulu kwemuntu. Ngesikhathi afa esiphambanweni wakhala njengemuntu, "Nkulunkulu wami, bani nesihawu? Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?" Bekangumuntu ekufeni kwakhe, kodwa ekuseni ngeliphasika ngesikhathi ephula luphawu lwekufa sihogo nelithuna, futhi wavuka futhi. Oh, kuphefumulelwe yonke imbongi noma umbhali wemaculo lowake waba khona, noma ngimuphi umuntu lowake wabaluleka, bekakholwa ukuthi bekanguNkulunkulu. Imbongi lethi iphefumulelwe nebaprofeti yonke leminyaka, munye lophilako, lomunye wabhala inkondlo washo lokhu: "Uma ngihlola siphambano lesimangalisako lapho inkosana engathi imulo yafa khona, ngithi konke ngikubala ukuthi kuludumo lwami kunekulahlekelwa." Bethi Peronet wathi, "Bayethe emandle ligama laJesu, akuthi tingelosi tiwe tilale phansi, tivete umqhele wobukhosi, futhi bayithwese umqhele inkosi yako konke." Lomunye Fanny Crosby lo impumputhe wathi, "Ma ungangendluli omsinzisi lomnene, bani kukhala kwami kokutithoba lapho babita labanye, ungangendluli wena umthombo wayo yonke indududo yami. Lokungetulu kwekuphila kimi. Ngubani lenginaye emhlabeni ngaphandle kwakho, noma ngubani ezulwini ngaphandle kwakho?" Lomunye Claire wabhala lokhu: "Aphila wangithanza, afa wangisinzisa, angcwatshwa wathwala tonotami wathi isakhashane le, avuka walungisisa ngesihle phakathi, ngalelinye lilanga uyabuya, oh lusuku lwenkathi mulo." Noma ngibuphi umuntu bekade okholwa ukuthi bekane bunkulunkulu impela? Oh, ngesikhathi uNkulunkulu anemhlangano lomkhulu e-Eden, indvodzana yakhe yayilahlekile, bantwana bakhe bebalahlekile. Kungaleso sizathu angazange athembele kuhlengwa nganoma nguyiphi ingelosi noma yini lenye ngaphandle kwakhe lucobo. Sahlengwa ngengathi yaNkulunkulu, futhi manje leso sakhe ingathi nguloko lokusinika sibinzi sekuma evini lakhe, nguloko lokusinika sibinzi sekuhamba ebusweni bemadimoni nekuphikisana. Ngoba siyati sita simbonywe ngengathi yenkosi Jesu, lokungemandla ebuNkulunkulu engathini yaJesu. Manje mbukisiseni, sibona lo mhlangano lomkhulu uNkulunkulu eta ensimini yase-Eden. Kukhona lokuthithe lokufanele kwentiwe, kukhona lokuphuthuma ngokuko. Bantwana bakhe ulahlekile, akathi ukuthi ufanele enteni. Wehlela ensimini uqala kubadingela ngesikhathi abathola emuva ekhathi lapho babhace emva kweluhlobo loluthithe lwesivumokholo lesendiwe ngumuntu wendani. Wakhetha sihlahla lesithithe futhi wababitela ngephandle, futhi bekanemhlangano lomkhulu, futhi kwabakhona sincumo lesentiwako ukuthi leyo ndvodza ifanele ihlengwe kanjani, futhi umuntu usebenze ngemagcembe emthiwana kusukela lapho. Kodwa uNkulunkulu akakaze ayiconze lutho ngaphandle kwengathi lacala ngayo ekuqaleni. Wonke wesilisa nowesifazane kusukela phansi eminyakeni, wonke umprofeti, wonke umuntu bekahlala njalo ahamba kuleyo migomo. Jobe wema wacina kuko, indzawo le kuphela yekuhlangana ya-Israyeli yayingaphansi kwengathi lechithiwe. Indzawo kuphela ingathimulo yeShekhina leyawa kuyo kwakungaphansi kwengathi lechithiwe. Indzawo kuphela ingathimulo yeShekhina leyofika kuyo. Ningangivumele ngilimathe imizwa yenu, iBaptist Presbyterian, kodwa indzawo kuphela ingathimulo yeShekhina leyawela kuyo ingaphansi kwengadi kungaleso sizathu uvale ngadi mulo yePentecostal yeShekhina kungoba ingaphansi kwengadi yengadi lecithiwe yendodana yankulunkulu emuve ngadi mlweni yeShekhina ngesikhathi athatha ingadi yakhe lucobo futhi wajabula iveyili kabili futhi sita ebukhoneni bankulunkulu ngadi mulo yeShekhina lapho tibusiso takhe Oh, kwenda emadvodza lamasha kulagugile. Aaron washiya indvuku yakhe lapho umnyaka munye futhi yabhalasha futhi yachakaza ngesikhathi isebukhoneni benkatimulo yeShekhina. Noma ngimuphi umuntu lolele ebukhoneni benkatimulo yankulunkulu yeShekhina, utothatha soni lesizala lesifile. Lesifile esonweni nasetiphambekweni futhi asichakazise sibe sidalwa. Lesisha kuKristu Jesu umhlangano lomkhulu uNkulunkulu wenda sinqumo sakhe ngoloko lebe singakubita ngemhlangano lomkhulu wase Eden niyathi lesikhathi lesi sendlula ngekushesha kakhulu niyabona awuqali ngisho nekuqala uze sekusikhathi sekuma engathi imulo yeShekhina emhlanganweni lomkhulu wase Eden manje kwakukhona lomunye umhlangano lomkhulu ake sithathisele kule mibili noma lemithathu ngekushesha impela uma nithanda kwakukhona lomunye umhlangano lomkhulu asikubite ngemhlangano lomkhulu wesihlahla lesivuthako kwakukhona umuntu lowabaleka ngalesinye isikhathi umprofeti lobalekako uNkulunkulu lebeka naye waphuma futhi wamshadisa futhi bekanemfana lomncane lothiwa nguGereshomu ligama lakhe kwakunguMosi Ngako beka tokudla lifa layo yonke imihlambi yaJetro futhi bekenda kahle impela njengoba bekangephansi kwentsaba ngalokunye kusa oh beka savele akhohliwe ngemithwalo yebantu endase eGibhithe ngoba beka hleleke kahle impela ngicabanga ukuthi lokho ukuthi nje akube ngendlela libandla lePentecostal lelinayo likhohlwa ngemithwalo yaletodoni lelo akusilo libandla lePentecostal kuphela kodwa iMethodist iBaptist iPresbyterian esikhundleni sekuba buyisela kuNkulunkulu futhi noma ngumuphi umuntu angikhathali ukuthi ungusiyazi wethenkolo noma usonza kuliphi libandla kwakunelibandla linye nawo onke emaKristu aqala ngelusuku lwePentecosti nelwati lwePentecostal libandla laseKatolika lathi kwakungibo wonke umuntu utama ukuthathisela emuva kuloko kodwa uma kwakungibo kungani kungesiyo inkatimulo lefanako netibonakaliso letifanako dilandzela lelo bandla lelalingiyo ngaleso sikhathi impela manje kwakukhona umhlangano lomkhulu uNkulunkulu wabona umprofeti wakhe lobalekako futhi uma uNkulunkulu akhetha umuntu ukuthi ende into ayikho indlela kuye ukuthi asuke kuko uNkulunkulu uyamhlupa mhlawumbe labanye benu lapha kusihlwa umhlubuki utoba lusizi tonke tinsuku tekuphila kwakho futhi ufanele ube njalo ute utinikele kuNkulunkulu nango lapho Labanye benu nine besifazane labanye benu besilisa ubuyela emuva ngephandle even uya emidansweni netinto lowafundziswa kangcono namuhla kulihlazo loko emabandleni ethu emaPentecostal lafike kuko njengoba David Duplessis asho esikhathini lesisithe lesendlulile lapho sifinyelele khona niyathi sine libandla lePentecostal sinjenge libandla lethu nje leMethodist Guthi sisetakhiweni tabo kusihlwa njengelibandla leBaptist iPresbyterian uma abuMethodist bebutobuyela ekufundiseni kwaJohn Wesley bekuyoba kahle impela uma emaBaptist bekangabiyela kuJohn Smith iluthela bengabiyela kuMartin Luther futhi uma iPentecost bengabiyela ePentecost kunjalo bekungalunga kwaqala kahle kodwa into yako ukuthi sithi thathela batukulu uNkulunkulu ude batukulu unemadodzana nje sithatha abantwana bethu sibafake eluhlwini lobantwana njengemaMethodist nemaBaptist nabo bonke bangena ebandleni futhi sibangenisa njengePentecostal futhi abathi lutho ngankulunkulu kunekuthi umgwaja athi ngeticathulo tasechweni lesikudinga konamuhla kubuyela elwatini lwaNkulunkulu futhi sibuyele namoya longcwele futhi kunjalo manje ngiyaxolisa ngaleso sisho kuvakala kukuhlambalata lokungcwele bengingakuqondzi kukusho kanjalo nje kodwa lelo liciniso kunjalo sifanele sibuyele uNkulunkulu ude bathukulu unemadodzana kodwa hayi bathukulu akukho ndzawo eBhayibhelini lapho uNkulunkulu Bekane ndodzana lengumtukulu. Wonke umuntu ufanele ethe futhi abhadale imbadalo lefanako. Ufanele ethe ngendlela lefanako. uNkulunkulu unendlela yinye kuphela futhi loyo nguJesu. Futhi ufanele ute ngaleyo ndlela. Ngaphandle kwaloko ayikho indlela yekufinyelela kuye. Manje sithola ukuthi Mose bekaneliseke kahle impela, yonke into yayihamba kahle futhi yayilahlekelwa ngiwo wonke umthwalo webantu lobeka sendasi lapho ebugcilini. Futhi ngalelinye lilanga uNkulunkulu wancuma ukuthi bekatombida, futhi ngako wakhetha indzawo sihlahla lesitsite. Futhi lapho uNkulunkulu ehlela khona lapho ngandlela tsite noma lenye, kuhlala njalo kunenkumbi yemlilo lapho uNkulunkulu akhona. Uma ungalapho uNkulunkulu akhona, kunenkumbi yemsindo nenkumbi yemlilo. Angathi ukuthi kungani, kodwa bekuhlala njalo kungaleyo ndlela. Loko kukwembhalo. Yebo mnumzane, kuhlala njalo kuyinkumbi yemlilo. Futhi kubitha umlilo kunyakathisa libandla noma kanjani. Ungeke uwende, ungeke ubagcokise emacembe emkhiwa. Awuyuze ubagcokise emacembe emkhiwa wePentecostal. Afanele abuyele emlilweni kunjalo. Ngalesinye isikhathi umnakethu nami ngesikhathi sebafana labancane sasihamba futhi sabona lufuthu lwaselwandle. Besicabanga ukuthi sidalwa lesibukeka sihlekisa kwendlula tonke lengake ngasibona. Indlela laphonsa ngayo leto tinyawo. Nine bantu base Illinois niyathi ukuthi timfuthu taselwandle tiyini. Futhi nangu etha ahamba ngathi ngabe akabukeki yini ahlekisa mnakethu. Senyuka kungifaka nje emcondweni webantu labanengi. Uma ubafaka nelivangeli niyathi bayahamba babonise babuyele kulendlu lesemkhunjini, niyathi ngingusibanibani ngale nhlangano. Loko akaphathelani ngalutho nako kunjalo. Ngwakasibanibani, yebo ke ngaba nemahloni kukuvuma. Ngiconze ukuthi kungahle kube nekuthethelelwa ngako uma utama kamatima impela kuphenduka. Ungahle uthethelelwe ngako. UNkulunkulu akayinaki inhlangano, unaka ingadi yendvodzana yakhe luchoko Jesu Kristu. Futhi ngulokho kuphela. Uma ngibona ingadi ngidawe ndlula kini, ya lo mfana wami sasisemuva lapho nalolu futhu loludzala, ngathi uyathi ukuthi ngitokwentani sithando, ngitomenda aphume lapho. Ngahamba futhi ngatitholela iswitchi ngase ngithululela kuye. Akwendanga nalokuncane lokuhle. Ungeke wawashaya kuko. Ngiloko kuphela lokhu kuko. Ungeke wabuyisele emuva ngekuwashaya. Kunjalo bengisolo ngikutama iminyaka lelishumi uthi angikwathi kukwenda. Ungeke nje wabashaya babuyele kuko. Ngako ngathi ngidokutshela ukuthi ngidokwendani. Ngidomlungisa. Kwakuneligala ligijima ngalapho. Ngako ngehla ngalibeka phansi emantini. Emagwebu lambalwa nje laqhubukako. Futhi ngiloko kuphela lokwakukhona. Mnakethu, ungababhabhathisa buso bubheke embili emuva kathathu kasihlanu. Futhi akusithi ngalutho, magwebu lambalwa nje lenyukako. Futhi ngiloko kuphela lokusele. Kunjalo noma akabusiswe uNkulunkulu, nginitshelile ukuthi ngidokwenda bufakazi. Loko kuthi akube ngiko gonge lokukhona kuko. Niyathi kuthi ekugcineni ngamthola kanjani ukuthi anyakade. Ngathathela umlilo lomncane ngase ngibeka lomfana lomdzala kuwo. Wahamba ngaleso sikhathi lokudzingwa libandla ngulomunye umlilo wePentecostal. Umoya loyingcwele wenta libandla libuyele ematomini aNkulunkulu. Libuyele ematomini. UNkulunkulu akanandzaba ukuthi inhlangano yini lokuyo. Umelene nato tonke noma kanjani. Ngako uma, yebo ke, loko kuliciniso. Ngingakufakazela loko ngembhalo. IKatolika yayiyinhlangano yokuqala lokwakuyingwadla futhi yayinemathosakati. Manje ningenda indlela yenu. Noma ngubani lwake wafunda umkhandlu waseNaisiya, bobabe baseNaisiya yangaphambili noma yini, utobona lapho ukufika khona kucala kwakukubunikolawu ukuthi uNkulunkulu wasizonda lesento. Kwaseke into yokuqala niyathi kuba yimfundiso kwakuyini. Nikhawu lokusho kunqoba abantu labangasibafundisi kwebantu labangasibafundisi, futhi bancobe bantu labangasibafundisi. Beka bungcwele ngembili futhi uvumele bantu labangasibo bafundisi bakubhadalele. Ngako nako lapho khona. Ngako nguloko impela nje. Ngako sonke silandzela netitebhisi letifanako futhi sibuyele ngqo ebumnyameni. Futhi ngalokukhulu nje kushesha lesingakwenda. Bengivamise kwelusa tinkomo ngema lapho ngalesinye isikhathi. Inhlangano yeHereford idlisa eTroublesome River Valley. Futhi uma ungakhona kwakhalithani lelifolishi eplazini lakho letinkomo, ungabeka tinkomo edlelweni. Bese kuthi ke emathani amaningi nganga longa wakha tinkomo letingako lidlelo lakho lakho lelitoti khicita. Bathi beka luphawu futhi bathi beke etulu lapho. Bebanadaladwe emadlelo. Ngako betingakhoni kubufohla tibuyele emuva endzaweni yabantu lapho tehla tivela entsabeni bengivamise kuhlala lapho nemphathi weliplazi lamaningi emalanga nemlende wami ulenga eluphondweni lwesihlalo selihashi ngitibukisisa ngesikhathi tendlula nalo gathi weliplazi beke malapho lapho yebo ke lethu kwakuyitheki track nelamakhelwane kuyitripod nediamond bar negrimes edvute nathi nako konke phansi nasetulu lapho tonke tinhlobo tetimphawu letehlukene tendlula lapho kodwa niyathi kutsini loyo gathi weliplazi bekanganaki luphawu mhlawumbe bekangalubuka futhi acalate kodwa loko kwakungesiko akazange alucaphele loluphawu kodwa impela wahlola licici lengabi kwakungekho ngomo leyayingachubekela kulelo dlelo ngaphandle uma yayiyihereford lebhalisiwe kuleyo ndlela lokuyoba ngayo enkantolo ekwahlulelo angeke akubuthe kuthi ngabe we-church of god yini i-assemblies of god noma i-pentecostal holiness noma ngabe ungwakamunye bakambili bakamthathu bakamune bakasihlanu noma ngabe uyini uyobuka sigcebheza nesengadi futhi ngiloko lokuyokungenisa uyoba ingadi uma ngibona ingadi ngitawendlula kini kunjalo impela bazalwane niyabona kunjalo ngako kubuya manje sithola ukuthi kwakukhona umhlangano lomkhulu bebakhohlwa konke nge bathola Mose wangena kuthi ivumokolo takhe ngephandle lapho futhi wakhohlwa umthwalo kodwa uNkulunkulu wakhetha indzawo futhi bekanemhlangano lomkhulu futhi wabitha Mose khumula tikhathulo takho Mose usemhlabathini longcwele ngikuvile ukukhala kwebantu bami ngitikhumbelile tethembiso tami lengitendile kuAbrahama futhi ngitokuthumela endasi kuthi ubakhulule manje Mose wathi kuthi lelo phimbo lalinguNkulunkulu ngoba lalingekwembhalo manje noma ngibani lo londlulako futhi abone liphimbo futhi uma kubona akusilo liphimbo lembhalo kuyekele kanjalo uma libhayibheli lisho njalo khona ke likolweni ngoba liliphimbo lembhalo bantu bathi tingelosi nakanjalo njalo Joseph Smith ubone yinye ngiyehluka kuJoseph Smith ngoba kwakungesiko ngekwembhalo kodwa angisho ukuthi le ndvodza ayikaze ibone ingelosi angikafanele ngiphikisane nelivi lemuntu kube khona ingelosi letinengi nakanjalo njalo leta ayibona kodwa uma noma nguyiphi ingelosi Paul wathi kubaseGalatia 1:8 uma ingelosi levela ezulwini ifika ishumayele noma nguliphi lelinye livangeli kunalelo lesengivele ngilishumayelile kini ayibe ngulecalekisiwe kunjalo hlala nelivi ngo nelivi naloko lokushiwo livi hlala nalo ngo unganyakati lapho namosi wabona ukuthi umhlangano lomkhulu lebeka ubambe naNkulunkulu noma uNkulunkulu beka abambelele naye yayi ngekwembhalo impela ngoba uNkulunkulu wenda sethembiso futhi wathi bekade obakhulula naNkulunkulu wathi ngakukhetha Mose futhi uya endasi kuyokwenda Mose wehlela ngo eGibhithe futhi wenda imangaliso uNkulunkulu lamtshela yona asinaso isikhathi sekungena kuko njengoba ngitothandza kodwa niyaconza ngesikhathi abuya akhipha abantwana baka-Israyeli baya eveni lesethembiso khona impela endleleni yemsebenti kwakulele lwandle lolubovu akukejwayeleki ukuthi uNkulunkulu uyobahola kanjani bantwana bakhe bangene ngqo etingibeni ngaletinye tikhathi titulote emasondo ngaletinye tikhathi ngekuhlaselwa inhlitiyo ngaletinye tikhathi uhola abantwana bakhe ngani kubona ukuthi batokwendani babone ukuthi kanjani babone ukuthi batakwenda njani nesento babone ukuthi batokwendani yonke indvodzana leta kuNkulunkulu ifanele ihlolwe ivivinywe eTestamenti lelidzala indvodzana yatalwa emndenini kodwa yayifanele ifundziswe futhi ivuke futhi ivivinywe waseke ubekwa njengendvodzana noma kubekwa kwemthana wabekwa emtimbeni noma bese kuthi ke lapho bekabekiwe wake wabekwa khona ke ligama lakhe lalikahle nje eshekeni njengoba lababe wakhe lalinjalo beka indzalifa yetinfo tonke ngulapho la uNkulunkulu aletha khona libandla lakhe abanika kuhlolwa nako kulelelwandle lolubovu khona ngqo endleleni yemsebenti bebangentani manje kwakubukeka kwangathi yonke imvelo yayibakhalela kwakunempi yafaro idati incola nathi tinsaba ngalapha nangalapha lwandle lolubovu lwalubabambile kwakubukeka kwangathi kwakuyini kwakubukeka kwangathi imvelo yayithomemeta naleyo mpile enkulu yebantu labadigitsi letimbili nehafu endasi lapho kuleso sigodzi angenalusito kungekho tinkemba kungekho lutho lwekulwa ngako Ngako kwendekani kwakukhona lokuphuthumako namosi wakhetha lidwala lelitsite futhi wangena emva kwalo futhi wabita umhlangano lomkhulu ngiyakuthanda lokho ngifanele ngende njani inkosi bekungeke kube kuhle uma onke emabandla bekangabita umhlangano lomkhulu khona manje na uma sibona indlela tinto letihamba ngayo uma singeke sibite umhlangano lomkhulu futhi sicondze futhi sibuyele emuva futhi sithole kuthi hloboluni lwelibandla nkulunkulu lebekanalo ekucaleni bitha umhlangano lomkhulu futhi ukuzindlenza wonye lomunye nalomunye niyabona kuthi libandla lekucala lendani kuthi hloboluni lwemoya lolwalukubo nekuthi hloboluni lwetibonakaliso lolwabalandzela hloboluni lwenkonzo lebebanayo hloboluni lwebantu lebebangilo bekungeke kumangalise uma besiyokwenta lokho bekungaba yinto lenhle kakhulu mosi wenda loko wakhansa wawela emva kwelidwala nzawana thite wase uthi nkosi ngenda njani naba labantu laba ngisemsebentini ngo ngenda kona kanye nje loko longitshele ukuthi ngikwende futhi naku ngita ngo ngimelene naloku mhlawumbe uhleti lapha kusihlwa make lomdzala lokhulisa isicuku sebantwana ubakhulisa kakhulu njengasuzana Wesley bekane bantwana labalishumi nesikhombisa noko bekakhona kuthola ema-hour lamathathu ngelilanga kukhuleka futhi abaholele kuNkulunkulu kungaleso sizathu bekana Charles naJohn kuleti nsuku leti sifuca likinobho sigeze teacher sifuca likinobho sigeze timpahla futhi asinaso sikhathi salutho niyabona kukhona lokungalungi enzawana thite manje oh develi angabenda kanjani bantu kaphelani kodwa manje bebanolomhlangano lomkhulu namosi wathathisa kuNkulunkulu walinza lapho waze wathola imiyalo njengoba kwenda Adam walinza kwaze kwaba khona imiyalo kuthi endeni mosi walinza waze wathola imiyalo njengoba enda endihla lapho yini ngito bakhulula kanjani yini lengayenda yehla ubatshele nginguye ungithumile bekungiloko ke manje nangu uconzile nje emgceni weluhlelo futhi khona ngo endzaweni yekusebentela nesitha siyenyuka mhlawumbe ukhuphukele kuwe mhlawumbe kuwe mhlawumbe kuwe wena wena yonke indzawo lapha inkathatho yenhlitiyo tifo inhlupheko emtimbeni wakho yini longayenda ngabe ukhulekile ngabe yonke into ilungile khona ke asibe nemhlangano lomkhulu amen asithole kuthi senteni wena uthi mina kethu Branham ngitamile ukuthola moya longcwele ngifuna uNkulunkulu ngifuna uNkulunkulu futhi angikhona ukuthola moya longcwele asibe nemhlangano lomkhulu ke futhi sithole kuthi yini lengalungi moya longcwele ungumembuli wetimfihlo tenhlitiyo libhayibheli lasho njalo ake sithole kuthi yini lengalungi ake sibone kuthi yini isizathu sekuthi ningamemukeli moya longcwele sithole kuthi yini lengalungi asibe nemhlangano lomkhulu Mose beka nemhlangano lomkhulu futhi walinza waze wathola imiyalo ngimelene nalokunengi kwaloku kuphilisa kwaNkulunkulu lokuphakeme kwendlula konke labanako even namuhla ningahle ningangithandzi emva kwaloko kuphawula kodwa kungukuthi ngitokusho noma kanjani banetinto letinengi kakhulu leti mangalisako oh kuphilisa kwaNkulunkulu wonke umuntu into kuphela lofanele uyende ukuthi haleluya ukuthi babeke tandla tabo ethi kwakho ludumo uNkulunkulu lokho akunjalo phendukani futhi nilungisane naNkulunkulu ngoloko lesikuthi ngako kuphenduka lokunengi ngafunda incwadi ebandleni lemaluthela kungesiko kaThen hayi kusho lokhu kutusa lokhu uNkulunkulu uyakwathi lokho enhlitweni yami ethi kwaleli bibhayibheli beka dzabula impela lomunye walabo bavangeli beba tikuku mayelana naleminye yemibono yabo lemihle kwekweqa yekuphilisa wathi kuthiwani ngaDeborah Steklev lomncane ngesikhathi make agibela ngalapha futhi bekeme lapho ngesikhathi lolo swane loluncane lwalukathe lufe ngalobo busuku futhi lena kwakuyinzamba amalelandzelako afile dokotela wamemetela ukuthi ufile nayo yonke into abanza futhi agogekile wakubeka etandleni tami futhi ngakukhulekela lomntana wathola uyakhala ngambuyisela emikhonweni yenina lomake bekeme lapho kuthi abone lokho wabhala ngesikhathi luswane lwakhe loluncane lugula eGermany ngosikade Steklev Captain Julius Steklev ungumngani waBilly Graham lomunye wabalingani bami emhlanganweni wabhala leyo ncwadi lenitholako lapha manje umprofeti uvakashela e-Afrika futhi manje futhi ngabe bekakhona ngesikhathi ingelosi yenkosi ifika futhi bathatha sithombe sayo leyo nsika imlilo leyehla ifika emhlanganweni wathatha sithombe saloko wakubona konke futhi ngako wa ngesikhathi luswane lwakhe lufa loyo make lomncane bekangeke abe nekuthula washaya ucingo asejalimane netingapani tetindiza ijeti yetembutho wasemoyeni wasemerika wawutongiyisa ngendiza ngale ngiye ejalimane wathi loluswane lungavuswa futhi ngathi ake ngibone ukuthi inkosi ithini futhi ngalinza futhi ngalinza insuku letimbili tendlula dokotela beka kahle kakhulu abazange ngisho bebanabo lapha batazuluka ethi kwaloluswane futhi bampongolota futhi bachubeka kanjalo nayo yonke into kodwa kungekho kuphila ngalinza ngalokunye kusa moya loyingcwele wangivusa base uthi ungakuthinzi loko ungakwekhuti loko leso sandla senkosi futhi ngabathumelela livi emuva lo mfundisi wemaluthela wathi awukalinzingani kanjalo ute uthole isinqumo lesingumncamlajucu lesivela kuNkulunkulu khona-ke uyathi lapho ume khona linza ute ube na isho kanje inkosi khona-ke uyathi ukuthi ukuphi dinwele intho letsite ihambe kabi inzawana thite intho letsite yahamba impela bayakwenda manje bathi kuphathwa inhloko yebo-ke mnakethu bekungakafaneli kube khona buhlungu benhloko eveni ngaleso sikhathi ya yebo mnumzane kukhona lokungalungi inzawana thite futhi kwakuvamise kuba liphutha kubesifazane bephentekostali angaze ngibe seminyakeni wemaphentekostali kodwa kancanyana nje kodwa nje ngikubona kancane kukhula kukhula kuba ubuka mabonakuthi kakhulu into letiningi kakhulu lebe ungakafaneli utibuke esikhundleni sekuba nemihlangano yemkhuleko futhi nibuyele ebandleni lankulunkulu lobo busuku bemkhuleko njengoba bebanabo akumangalisi singeke saba nemvuselelo nkulunkulu bekangathumela orar roberts tommy hicks futhi ini even lonke futhi sisasolo singenalutho lesingakwakha kulo side sibuyele emvuselelweni yapawula longcwele yakudzala futhi sivuselele moya longcwele sibuyele ebandleni futhi emadikoni ebandleni ashade kane noma kasihlanu nalo lonke lolu hlobo lwendvo uma nathi kuthi lelo akusilo libhayibheli amen ngathi kulomunye thathe ngalele linye lilanga wathi ngiyakutshela angitigcoki leto tikhindi letincane wathi ngigcoka emabhuluko lamavuthela ngathi loko kubi kakhulu kunjalo yebo kungiko libhayibheli lathi kusinengiso ukuthi wesifazane agcoke sembatho lesiphathelene nowesilisa loko kungemanyala yebo lo munye wesifazane wathi abasatendi letinye timphahla basayakha kephi imishina yokuthunga futhi ningatithenga timphahla akukho kutilandulela leni kuthi ngako ngompapathiso wamoya longcwele sitayela laba sicalako kukuhalatisa amen ucabanga kuthi ngisangene kodwa anginjalo ngathi kahle lapho ngikhona kunjalo ya gqoka kanjalo bese uya esitaladini ungahle ube msula kumyeni wakho ngako konke longakwenda ungahle ube indvodzakati lemsulwa kulesithandwa sakho ngako konke longakwenda kodwa ngelusuku lekwahlulela uyophendvula ngekuphinga uyoba nelicala lekuphinga jesu wathi loyo lobuka wesifazane amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe uthi vete wena ngaleyo ndlela nesoni sikubukile uma aphendvula ngekuphinga ngubani lwenelicala nguwe ngekuthi veta kanjalo amen manje lelo liqiniso ningangikwateli lelo livi lenkhosi oh lesi kuthi ngako ngumhlangano lomkhulu ePentecost yebo mnumzane kunjalo impela sibuyele emhlanganweni lomkhulu wemapentecostali sithola ukuthi mosi wema lapho waseNkulunkulu umnika imiyalo futhi ngesikhathi aphuma emva kwalelo dwala kwangathi ngiyambona athi asichubekele embili labanye babo bathi embili kukuphi qhubeka nje uhambe nguloko kuphela ngesikhathi lunyawo lwakhe lushaya emandi lwandle lolubovu lwabuyela emuva nelive lelomile lavela futhi wahamba wawela emhlabathini lomile ngoba bekanemhlangano lomkhulu nankulunkulu
oh miningi imihlangano lemikhulu lebe singakhuluma ngayo kwakunemhlangano lomkhulu wewe sithando semlilo kwakukhona umhlangano lomkhulu emgodini wemabhubeze
Sibene mihlangano lemikhulu leminingi. Asingene kulomunye ubidwa ngemhlangano lomkhulu waseGetsemane. Kwakukhona umhlangano lomkhulu lomubi kakhulu. Bekangathi ngekuthi afe ayinsizwa. Bekangathi ngekuthi akwende. Kodwa ngesikhathi sekabone buntu lobu lahlekile esimeni sako. Wathi hayi intando yami kodwa kwendiwe yakho. Ingelosi tefika futhi tamkhonda. Ngulokho. Kwase kuthi emva kokufa kwakhe kungcwatshwa. Nekuvuka kulabafile kwakufanele kube khona lomunye umhlangano lomkhulu kuthi libandla lemaKristu lifanele ligijime kanjani noma ngabe kufanele kuphathwe bobishopi noma ngabe kufanele kuphathwe bobapa noma kufanele kuphathwe kanjani ngakho Jesu wabatshela kuLuka 24:49 linzani nje etulu lapho edolobheni laseJerusalema ngenyuka kuthi ngibe nemhlangano lomkhulu nababe ngito nithumelela livi endasi emva kwesikhashana kodwa lenzani lapho nite ni ngito nitshela kuthi kufanele kuhambe kanjani noma ngabe Petro utoba ngipapa wekuqala noma cha noma sitoba nabo bishopi labakhulu nebafundisi besifunza nako konke lokunye sitokwenda kanjani sitolinza futhi sithole futhi bebanaloko labakubita ngemhlangano lomkhulu wePentecostal bakhwela leto titepisi leti ngephandle letincane bakhuphuka base benyukela ekameleni lelisetulu lapho bantu labalikhulu nemashumi lamabili babutsene khona likhandlela lelincane la grizi livutsa bebangadli futhi banathe insuku letilishumi balinzile iyini imiphumela yale khomfa yayinze kakhulu futhi bebanethe insuku letilishumi balinzile futhi emva kwesikhashana kubuya kwefika oh yebo kwakungekho umpristu lowenyuka ngemgwaqo nakhololo wakhe abhekiswe emuva wase uthi manje sithathatha sidlo sekuqala khipha lwimi lwakho futhi ngidokunika sinkwa lesiluqetwana loluyindingilizi futhi ngidonatha liwayini loko bekungeke yini kanjalo futhi kwakungekho umshumayeli lowakhuphuka ngemgwaqo wase uthi siphe ligunya lenhlanganyelo Sitofaka ligama lakho encwadini futhi sikuhlole inyanga letisithupha ukuthi uyakhona yini cha leyo mihlangano lemikhulu yemuntu nguleyo ndlela labenda ngayo emikhandlwini nemhlangano lomkhulu kwendekani ngesikhathi kufika umhlangano lomkhulu bonke bebasenzaweni yinye nekuvana kunye futhi masinyane nje kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yekuvunguta kwemoya lonemandla futhi wagcwalisa lonke likamelo lebebahlethi kulo lilimi letehlukene tahlala etikwabo njengemlilo futhi bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele futhi baqala kukhuluma ngaletinye tilimi njengoba umoya ubapha kuphumisela loko kwakukubuya lokuvela enhloko hovisi lenkulu moya loyingcwele bekatohola libandla hayi imibhedesho lendiwe ngumuntu kodwa moya loyingcwele loyo kwakungumhlangano lomkhulu wePentecostal futhi ngicabanga ukuthi yonke indlela kusuka kuMartin Luther kuya ePentecost bekufanele sibuyele emuva futhi sibe nemhlangano lomkhulu futhi kuthola ngumoya loyingcwele lotohola libandla hayi imibhedesho netivumokholo nayethi Maria nesivumokholo sebapostoli ngifuna ningitholele sivumokholo sebapostoli eBhayibhelini ayikho into lenjalo kodwa noko sikhothama kuko futhi sithi futhi nje njenge loko bajoyini belidlangala lawa kusiwe maKristu maKristu atelwe kabusha ngamoya wankulunkulu moya longcwele ungena kubo futhi bagcwaliswe ngamoya Kuphila kwaKristu kuphila ngabo baya emhlabeni wonke futhi bashumayele livangeli kute kube kuphi wonke umhlaba kwalesitukulwane lesi nje wonke umhlaba letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako kute kube kuphi emhlabeni wonke konke lokudaliwe lokukholwako ligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha baphase tinyoka noma banathe lokubulalako angeke kubalimade uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza nguloko imiyalo leyayingiko leyo kwakuyimiyalo levela emhlanganweni lomkhulu levela kuNkulunkulu ezulwini wathumela phansi kubuya kuvunguta kwemoya lonemandla Oh, khashane kangakanani. Sicinga lomunye umhlangano lomkhulu bazalwane. Kwendekani ngesikhathi umhlangano lomkhulu abazange benyuke bese bathi manje ngithatha sandla sakho ngitoba lilunga laleli bandla. Thola kwekukhuhlutisa luswayi bese uphonsa kufafata lokuthathu noma lokune kwawa kungcola noma emandi noma ngabe yini lofuna ukubita ngako. Ethi kwabo bese uyaphuma bese uthi manje ulilunga Loko akalungi cha mnumzane. Hayi ngisho nasemphaphathisweni wemandi lomcoka kakhulu. Kwakusolo kungesiyo lento. Kodwa noko kufika umsindo njengekuvunguta kwemoya lonemandla wavela ezulwini wagcwalisa indlu yonke lebe bahlethi kuyo. Loko kwakukubuya kwaloyo mhlangano lomkhulu indlela nkulunkulu lenda ngayo kuchuba libandla lakhe. Singalokotha kanjani sitame kususa inhlasana leyodwa. Kuloko singalokotha kanjani njengebantu kwengeta into yinye noma sisuse into yinye kuko. Singakwenda kanjani nguleyo ndlela libandla lelitohanjiswa ngayo ngemandla amoya loyingcwele. Kwakukhona lomunye umhlangano lomkhulu lowabanjwa khona masinyane. Lawo madoda aphuma ashumayela livangeli aphilisa labagulako. Petro naJakobe bendlula esangweni lelithiwa lihle. Futhi nako kulele indvodza lekhubatekile kusukela esibelethweni senina. Wathi isiliva negolide anginayo kodwa lokho lenginako ngitokunika kona egameni laJesu Kristu sukuma uhambe. Futhi wesuka wahamba. Kwase kwenteka ninge bebafuna kubafaka ejele emasotsha etindzaba bekagceka tonke tinhlobo kuko. Futhi bavele babagceka nje futhi babahlwitha embi kwemkhandlu umkhandlu lomkhulu welibandla. Ngesikhathi benta etinkantolo teSanhedrin babalela ukuthi bashumayele lolo hlobo lwelivangeli hlobo. Ngako bebatokwenta njani balelwa kushumayela ligama laJesu Kristu. Ngako bebangentani babambe lomunye umhlangano lomkhulu wetento 4 sitokubita loko tento 4 bahambisana nelicembu labo lucobo. Loko bekungeke yini kube kuhle uma onke emaKristu bekangatholana nemacembu abo lucobo nawo onke emacembu bekahlangana ndzawonye futhi abambe umhlangano lomkhulu. Sifanele sendene bukhomanisi bungene kuso sonke sive sethu. Sive sethu sicala kuntshikita nebukhomanisi nelibandla liyabanza futhi linelisiko emabandla ayalwa lelinye nalelinye achumisa lelinye nalelinye nemalunga a bewungababuta ukuthi bangemaKristu yini uthi ngwakasibanibani. Lokho akaphathelani ngalutho nako. UNkulunkulu akakukhathaleli lokho ngenhlangano yakho. Ufuna kwathi ukuthi utelwe kabusha yini. Uma ungakatalwa kabusha khona-ke awusuye umKristu. Ungaba ngumKristu kuphela uma uthatha kuphila kwaKristu kuwe. Uma kuphila kwaKristu kukuwe, kutoveta kuphila kwaKristu. Ungawabutha yini emampentshisi emvinini welihwaba na? Impela ungeke. Ngako bukusisani ukuthi kwentekani bahlangana ndzawonye, base bahlanganisa ndzawonye. Futhi bacaphuna umbhalo, baphinza umbhalo emuva kuNkulunkulu. Wathi kungani mahedeni adlanga nebantu bacabange into lelide. Kufunza ingcondo, kubhula, kufunza ingcondo, tonke letintho letilide. Wathi bathi bonelani tintho letilide. Liciniso, kwelula sandla sakho ngemntana wakho longcwele Jesu. Kuphilisa. Futhi ngesikhathi banaloyo mhlangano lomkhulu uthi kwakukhona cishe ngiyacabanga kwakukhona tinkulungwane letintsathu letiphendukile ngelusuku lwePentecost nemakhulu lamanengi ngemakhulu emva kwaloko. Mhlawumbe babalelwa kubantu labathi inkulungwane letisiphohlongo noma letilishumi babutsene ekamelweni ukuthi bakhuleke. Futhi ngesikhathi benda futhi bakhuleka bonke nganhlitiyo nye sonke isikhathi lesifanako. LiBhayibheli lasho ukuthi lesakhiwo sadamadama lapho bebabutsene ndzawonye. Impendulo yabuya neliBhayibheli lathi bashumayela livi laNkulunkulu ngesibinzi. Labanye abantu bayesaba kushumayela livi batongcunywa ebandleni labo inhlangano yabo bayakwesaba. Khona-ke sithi ngalomunye umhlangano lomkhulu wetento 4 uyesaba yini ukuthi umuntu lomunye utotsini? Kuphela nje uma uNkulunkulu akusho hlala nako lila ngako ufe ngako kunjalo uthi uyovuka ngako into kuphela lotoyenta indlela kuphela longavuka ngayo. Umhlangano lomkhulu lesikuthi ngako ngumhlangano lomkhulu wotani asixoxisane ndzawonye. Ngusho uNkulunkulu uma libandla lami lekucala belingathi uNkulunkulu bekangangena ekamelweni kusihlwa futhi athi uma ngagcoba libandla lami lekucala futhi bebanesibusiso sePentecost ethi kwabo naloko labakwenda baphuma futhi bakhombisa tibonakaliso tekuvuka. Asite futhi sixoxisane ndzawonye ukuthi kungani singenako loko kusihlwa emacenjini ethu ePentecostal, emacenjini ethu eMethodist, emacenjini ethu eBaptist, emacenjini ethu ePresbyterian. Yini indzaba? Kukhona lokungalungi. Ngako asithe sicocisane ndzawonye bese ngakuzindla kanjani ngema Methodist nema Baptist ne Presbyterian cha mnumzana singakuzindla kuphela ngelivi laNkulunkulu nelibandla lekucala lagcwaliswa ngamoya lwengcwele laphuma ngetibonakaliso letinkulu netimanga kuphila kwaJesu Kristu kutiveta kona lucobo empilweni yawo wonke walabo bantu. Asite ngani asicocisane ndzawonye isho inkhosi asite futhi sizindle noma tono takho kungakholwa kwakho tinjengengati ngitodenda tibe mhlophe njengelicwa naloku nje tibovu njengalokhu bubenze tiyoba mhlophe njengeboya betimvu ngitoninika imvuselelo ngitobuyisela emuva wonke umnyaka inkhasa leudlile tinsethe leti udlile loko iluthela lekushiyile iMethodist ikudlile loko iMethodist lekushiyile iBaptist ikudlile loko iBaptist lekushiyile iPentecostal ikudlile kodwa ngiyobuyisela isho inkhosi ngiyo kusiqiniseko sekubuyisela leyo into yinye uNkulunkulu wakwethembisa kuJoweli wesibili asite sizindle ndzawonye loko lokudliwe kwancipha futhi kwasala lokunye kukunciphisile kwaze kwaba siphundi iPentecosti libandla sibili lePentecostal bantu bePentecostal sendakalo sibili sePentecosti sesicalile kuyinto yemilandvo manje bengingima kanjani futhi nginifundzise iscience yetenkolo bekuyongisita ngani kunitshela ukuthi uNkulunkulu ngalesinye sikhathi waphilisa labagulako futhi kwenta tishosha ihambe netimpumputhe etibone futhi wathululela umoya wakhe futhi bebane kuhlola kwamoya futhi benda donke letinto leti nesibonakaliso saMesiya kuvuka ekufeni kwabalandzela kusukela phansi eminyakeni welibandla bese ke unitshela ukuthi leto tinsuku tase tendlulile usita ngani uNkulunkulu wemlando uma angesuye uNkulunkulu lofanako namuhla
bekuthi usita ngani kuniketa tinyoni takho eCanary emavitamini kwenda tinsiba letinhle nemathambo etimpiko leticinile futhi umgcine kuhodle sisita ngani sikolwa sescience yetenkolo uma ungeke wavumela umuntu athi ukuthi uNkulunkulu senguye uNkulunkulu uma nje ayinto yemlando sewundlulile
kodwa akafi uphila kude kube phakathi ulapha manje unguKristu impela sithinga kuhlangana ndzawonye futhi sikuzindle hloboluni lwelibandla lelalingilo ekuqaleni ngulolo hlobo lwelibandla uNkulunkulu ungulongenasiphetho futhi angeke awuguqule umcondo wakhe uNkulunkulu wenda sincumo ufanele asigcine sincumo sakhe sekuqala selibandla lemaKristu sibili sendeka elwatini lwePentecosti manje leyo kwakungesiyo inhlangano yemaPentecostal leso kwakusendakalo sasePentecosti lokungenda kuMethodist iBaptist iCatholica iPresbyterian noma ngibani lothandzako leso sendakalo lesitako luthando laNkulunkulu luthando luyinto lenemandla kakhulu kunayo yonke lekhona emhlabeni lunqoba noma yini luthando ngaloku niyonqoba ngeluthando lobuNkulunkulu nithandzana kuthandzana ngoloku bangelwa nguNkulunkulu kuthandza Kristu kuthandza abantu lobuhluphekako unqoba kanjalo ke yebo bebanemhlangano lomkhulu futhi banemiyalo futhi baphuma futhi bashumayela uNkulunkulu we live laNkulunkulu ngesibindi manje ngitokhuluma ngalomunye futhi umhlangano lomkhulu umzuzwana nje ungahle kube uphuthelwe ngumhlangano lomkhulu waseGeneva ungahle kube awuzange ngisho uve kubuya emsakadweni ungahle kube ugejwe iGetsemane uyigejile ungahle kube ugeje lwandle lolubovu lokugejile ungahle kube uyigeje yonke lemihlangano lemikhulu kodwa nangu lotho kuma loyo ngumhlangano lomkhulu ekwahlulelweni nonke nitoba lapho sonke sitokuma esihlalweni sekwahlulelwa saKristu ukuthi iphendulela ngaloko lesikwendile ngaKristu nelivi lakhe kutoba nemhlangano lomkhulu futhi utoba lapho angikhathali ukuthi wendani ngempilo yakho be ungatibulala ube nelicala kakhulu ute umtimba wakho ushiswe futhi wakhishwa etikwetilwandle futhi waphephethwa emimoyeni yomine uyoba lapho noma kanjani ngoba lonke litholo liyoguqa netilimitonke etiyovuma kungahle kube nemhlangano lomkhulu lonemandla nalabanengi babo lotophutselwa kodwa ukhona munye lotowethamela futhi ngitonitshela sonke sikhathi uma nibona tinwele letimpunga kuchaza ukuthi uyahamba njalo ulapho uva khona inhlaba mkhosi ngumhlangano lomkhulu lotohlangana nawo Kufa kuhlangana nawe ebusweni. Labancane noma labadala noma ngabe ungubani, usendleleni yakho. Sonke isikhathi uma wendlula emathuneni, kukhuluma ukuthi uta kulowo mhlangano lomkhulu. Sonke isikhathi uma uva inshumayelo ishunyayelwa, liculo lihlatshelwa, kuchaza ukuthi uta kulowo mhlangano lomkhulu. Futhi utoba lapho, futhi utophendula ngalokho lokwendile ngelivi laNkulunkulu. Nangendvodzana yaNkulunkulu, nangamoya loyingcwele ukuthi ukuthumile, utophendula. Utoba kulowo mhlangano lomkhulu. Ngakho uma nilapha kusihlwa bangani, futhi ningakaze nibe nalowo mhlangano lomkhulu naNkulunkulu. Letinye tono tebantu tihamba embi kwabo, tivunyiwe, letinye tiyalandzela. Uma kwakho kungakholwa kwakho kusengakavunywa namanje, ungeke wacabanga ngako sisaqhubeka. Sisakhothamisa tinhloko tethu ekuhlonipheni kokuthi thoba nasekuhlonipheni lokunesizotha kwalomzuzu. Ngitobuta umbuto lonesizotha kuthi bonke bantu batodzingeka baphendule ngawo. Banini qotho, futhi lokhu akube sikhathi sekuhlolisisa enhlitweni yenu. Nitokwenda njani emva kwalomhlangano lomkhulu? Lona ngumhlangano lomkhulu kusihlwa lapho sibuthene ndzawonye lapha kule ndlu yekuthi vocavoca kukhuluma livi laNkulunkulu emaholeni nakanjalo njalo, njengoba nje benda etinsukwini tasekucaleni. Livi laNkulunkulu lelifanako lishunyayeliwe, nitodzingeka niphendvule ngalelinye lilanga ngalo. Ngabe bakhona labo lapho lapha kusihlwa noma bangakhi labakhona? Ngiyathi kunelicembu lelingasho lokhu kimi, mnakethu Branham, angikaze ngitalwe ngumoya waNkulunkulu, angikaze ngimemukele emoya loyingcwele waNkulunkulu. Futhi ngiyathi uma ngime kulowo lowo mhlangano lomkhulu emva kokuba sengitsheliwe ngalokucacile ngemibhalo wafakaza ngamoya loyingcwele, ngitofanele ngitilandze ngempilo yami ngalolo suku. Ngitophakamisela sandla sami kuNkulunkulu futhi ngimcele ukuthi abe nemusa kimi, futhi ngifuna umhlangano lomkhulu khona manje naNkulunkulu. Ngitothanda ukuxoxa ngako naye khona manje. Manje nayo yonke inhloko ikhotheme, uqalekisiwe loyo lophakamisa emehlo abo. Ungasiphakamisa sandla sakho bese uthi, ngikhulekele mina kethu Branham, ngisengakamemukeli moya loyingcwele. Nkulunkulu akubusise. Lomunye futhi, impela bendokwethembeka esikhathini lesinjengalesi kuya emhlanganweni lomkhulu. Nkulunkulu akubusise thathe. Nkulunkulu akubusise thathe. Nkulunkulu akubusise lapha kuya emhlanganweni lomkhulu. Futhi khumbulani, akunandzaba ukuthi bewulunge kangakanani ebandleni, lokho akwenzi lutho. Lokho akwenzi ngisho nayinye into. Bafarisa emsukwini taJesu baphila impilo yebungcwele kakhulu kuna noma ngumuphi wethu lapha eAmerica aphila. Kodwa bebathathwa ngekuthi babi ngoba bebadoni labangakholwa kuKristu nelivi lakhe. Futhi nginitshelile ngalokusobala lomhlangano lomkhulu ngesikhathi uNkulunkulu afuna kunquma ukuthi ihlobo luni lwelibandla lebekalufuna.
Kwakulibandla leligcwaliswe ngamoya lelivela ePentecost. Uma ungakahlangabetani nalowo mhlangano lomkhulu kwamanje, ungasiphakamisa sandla sakho bese uthi, mina kethu Branham, ngikhulekele. Nkulunkulu akubusise wena.
Kubo Vrande labasestezi ngesencele sami, ngabe ukhona etulu lapho lotophakamisa sandla sakho ngekuthula? Tinhloko tenu tikhotseme, wonke umuntu akhuleka. Ngiyacela kubo Vrande labasestezi kuya ngesencele, kubo Vrande labasestezi ngemuva, kubo Vrande labasestezi ngesekudla.
Manje khumbulani, ngingeke ngikwende wende lokhu. Ngingakhuluma livi kuphela, kukuwe kunquma. Kodwa khumbulani, lo mlayeto lofanako uyokwehlulela.
Kusetheyiphini yemagnethi ezulwini, futhi iyophinze idlalwe futhi ngelusuku lekwahlulelwa. Uma usengakamemukeli moya loyingcwele waNkulunkulu kwamanje, bebangakaze babe nalowo mhlangano lomkhulu, futhi bahlangane njengoba benda emhlanganweni lomkhulu wemaPentecostal, awukaze umemukele namanje, phakamisa sandla sakho nje uthi, ngikhulekele mina kethu Branham. Lomunye longakasi phakamiseli sandla sabo kuNkulunkulu, phakamisa sandla sakho.
Babe wethu losezulwini, wena uyatibona tandla tebantu. Bekunalabanye labaphakamise tandla tabo futhi bebafuna ukukhunjulwa emkhulekweni. Sibinzile senele, bafanele babonge kanjani pho? Jesu wathi, akekho longeta kimi uma babe wami angamthonsi kuqala. Cabanga ngalabo lesathi ukuthi uhleti khona lapha, labangakathi phakamise tandla tabo. Manje ungumholi wenhlitiyo, labo lokhulume nabo futhi bangathi phakamise tandla tabo.
kuyoba yini ngalabo bantu ngelusuku lekwahlulelwa lapho umhlangano lomkhulu wokugcina sewubanjiwe? Khona-ke kuyancunywa ukuthi ngibani lowemukela nekuthi ngibani longazange. Labo emagama abo lasencwadini, wena wathi labo labangesincele sami ngiyothi sukani niye emlilweni longunaphakathi lolungiselelwe edeveli netingelosi takhe. Futhi siyathi ukuthi sikhathi sesisedhude, sibona umhlaba uvevetela, simo sekuchachatela. Sathi ukuthi ema-athomu masinyane atobe avutha, emazulu atoba semlilweni, njengoba umpostoli Petro athi, futhi uyokusha ngekushisa lokumatima, ema-athomu emhlaba ayobamba umlilo masinyane, kuyoba khona umjako, futhi akuyoba khona ngisho luthuli lolusele lwebantu. Kwase kuthi-ke ini Nkosi, mhlawumbe iminyaka lengemakhulu lasihlanu kusukela manje litshe lelithuna lelidzala laphephukela ngaleya emimoyeni lehusha kamatima, lilanga lelivuthako, lilanga lelibhamula sikhumba uma lisedhute, nelilanga lekuhlanjululwa kwalo ngaphambi kwesikhathi seminyaka lenkulungwane. Mhlawumbe ligama lalabanye bebantu lapha litobhalwa kuloko. Utoba kuphi umphefumulo wabo lozulazulako? Kwangathi bangete babuka kulelive lesimanjemanje, kodwa kwangathi bangabuka khashane kuKristu. Lalelani umlayeto nesithunywa lesikhuluma enhlitweni yabo. Busisa labo labaphakamisetandla tabo, babe kwangathi bangemukela moya loyingcwele. Ngiyakhuleka egameni laKristu.
Netinhloko tethu tikhotheme umzuzwana nje. Ngabe nikuqondzile lokho, ningetha lapha ealtari. Sukuma esitulweni sakho manje, wena lophakamise sandla sakho.
Nani nine leningakade phakamise tandla tenu? Uma benisolo nisemhlanganweni letako, leni toyibona lapha. Nani nimbone ngemkhuleko avula emehlo ebantu loyimpumputhe. Nimbone aphilisa labo labakhubatekile futhi bashilekile. Nambona ehla futhi ahlole yona kanye nje imicabango yenhlitiyo yebantu, njengoba nje athi manje lowo ngumoya wakhe lokhuluma nawe manje. Umoya leni ubonile lapha kusihlwa lowathi timfihlo tenhlitiyo, loyo moya lofanako ungitshela ukuthi kunalabaningi lapha labantu ofanele bede. Sukuma manje futhi ute lapha, futhi ume langembili lapha umzuzwana wendele live lemkhuleko. Ungeda yini? Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise thathe. Nkulunkulu akubusise. Ungeda yini noma ngibani? Uyakholwa ukuthi Nkulunkulu uyawuva umkhuleko wota ngenhlitiyo lethembekile? Yesa, kubovrande labasestezi, ungeke na? Labanye benu nine bafola basha nje ekujikeni kwekuphila, wotani nemukele Kristu njengemsinzisi wenu. Nitokwenda kusihlwa, gcwaliswani ngamoya loyingcwele. Lesi sikhathi inzawo yonke into seyilungele manje. Akuyoba nekutilandulela ngawo kanye lo moya lolapha kusihlwa lotokuma amelane nawe ngelusuku lekwahlulelwa. Manje niyati bengeke ngatisho letintho leti ngaphandle uma kwakunjalo. Yehla uvela kuvrande losestezi. Ngenhlonipho yokutithoba ngekuthula, ungaphuma esitulweni sakho, yenda nje inyaselo letimbalwa, wehlele lapha, ume lapha, wendele umkhuleko. Nkulunkulu abusise laba labedako. Ngema ngakuthathe lomncane afa kungesiko kathena. Bekakathe akulomunye wemihlangano. Wathi ungakhuleki mnakethu Branham. Wathi lusuku lwami alusekho. Wathi ngalobunye busuku emhlanganweni wakho kwakulukhuni ukuthi ngihlale esitulweni. Ngihlethi nje nesingane sami. Ngambuta ukuthi angeda yini, wathi cha. Kodwa wathi lolo kwakulusuku lwami lokugcina. Wathi sekwephuteke kakhulu manje. Intombatane wesifazane losemncane lokahle, kodwa bekabulawa sifo sagcunisula labanga kwatanga kusicetse mandla nemgcwabi umngani wami waphomba wa umuthi wekomisa sithumbu emtimbeni wakhe aloku ahamba abakwatanga ukuthola ukuthi kwakukuphi bakuhogela imigothi yayidlile kulo wesifazane lo wesifazane lomncane umti wesifazane lo semncane lomuhle wathi bengifanele ngide bekalilunga leli bandla yebo mnumzane umelusi wakhe emelapho abhema sikilidi ngesikhathi afa neyathi ukuthi wathini kuye wena mkhohliswe bantu ungitshele ukuthi bengikahle bewusephutheni wathi ngiyafa futhi ngilahlekile futhi wena uyimbangela yako wabitha intombatana leta ethabenekeli leyadama kumholela kuKristu bobabili baya esikolweni lesiphakeme ndzawonye wetama kumthola ukuthi ede kodwa sikhathi sasesendlule kakhulu le ntombatana yayifile ngaphambi kokuthi ifike lapho bekafuna kuphenduka bekafuna kutshela le ntombatana ukuthi yayitisola ngoba yayimbitile ngeligama lelibi umgicikile ongcwele kuhlala njalo kusho ekupheleni kwemgwaqo ngulapho la unemhlangano wakho lomkhulu nengelozi yekufa kuta kuloyo naloyo wena nitobonana naye ngalokunye kwalokusaloko ungahle uhlangane naye emgwaqweni lomkhulu kusihlwa ungahle uhlangane naye embhedzeni wakho kusihlwa utohlangana naye ndzawana thite futhi utoba nemhlangano lomkhulu uyakunyonyobela manje ingelozi taNkulunkulu iyakunyonyobela edvute uyofuna tikuncusele ecaleni lakho ngalolo suku bayakhuluma manje ningeta neta na kanye futhi sithalinza ungalethembi libandla lakho sembela ekufanelekeni kwakhe Isebenti leticondzene nami ningeta manje ngesikhathi tisebenti leticondzene nemuntu tikhuphuka ngasinye sithungeleta besifazane ababe nebesifazane besilisa ababe nebesilisa wotani manje asixoxisane ndzawonye isho inkhosi noma tono takho tibovu njengengadi tiyoba mhlophe njengelichwa ngeke waphuma manje woda lomunye futhi woda ngabe ukhona lomunye longathandza kuta ngaphambi kokuthi siguqule lenkonzo manje bangakhe ekhathi lapha labangathanda kunikela impilo yabo kabusha kuKristu. Phakamisa isandla sakho uthi nje kusukela kusihlwa kusukela manje ngelusito lwaNkulunkulu ngitonikela impilo yami kuNkulunkulu. Phakamisani isandla tenu onke amaKristu laqotho ngitobuyisela impilo yami kuNkulunkulu. Wonke logulako phakamisani isandla tenu futhi nithi ngitokholelwa kuJesu Kristu ngekuphiliswa kwami khona manje. Ngitokholwa ngikholwa ukuthi babe wethu losezulwini uthokotile ngalabo bantu labetha kutokwemukela Kristu. Anikholwa kanjalo? Manje sonke asime ngetinyawo tethu umzuzwana nje. Labo bafo labangakhona kwenkonzo yethu yekutehlukanisela sitinikela kuNkulunkulu kabusha. Asisukume manje ukuthi sivuselele tifungo tethu nekutinikela kwethu kuKristu. Ngiyamthanda kulungile. Njinja lengoma uma nithanda eculweni. Ngiyamthanda, ngiyamthanda. Ngiyamthanda wonke umuntu manje, wonke umuntu kanye kanye. Manje yenda kuthi ehlukanisela kwakho kuye. Manje ngamunye khotsamisa inhloko yakho manje futhi ekunikeleni umkhuleko utinikela wena lucobo ngale kuKristu. Ngisatocela lomunye webafundisi lapha uma atokuta futhi anikele umkhuleko wekuthi ehlukanisela khona lapha mnakethu uma uthanda asikhotsamise inhloko yethu sisakhuleka.